Mulungu, tieni ife tikhale chiyimire ndi mitu yathu yolalamitsidwa phindi yokha. Atate akumwamba, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chinthu chachisomo chilichonse chimene inu mwatipatsa ife. Ndife osayenera madalitso anu aliwonse. Awa ndithudi ndi madalitso osatiyenera amene ife tikulandira. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mupitirize kukhala ndi ife ndi kungolowa, ndipo ndinamverera mzimu wodabwitsa uwu mu msonkhano. Ine ndikudziwa kuti ukuchokera kwa inu. Chotero, ine ndikupemphera Atate kuti inu mupitirize kulemekeza msonkhano uwu usiku uno ndi kukhalapo kwanu. Ndipo muchiritse odwala onse ndi osautsika. Perekani izi, mulole uwu ukhale usiku wopambana umene ife sitidzawiwala posachedwapa chifukwa cha kukhalapo kwanu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikufuna kupepesa chifukwa chokusungani mochedwa kwambiri usiku wathu. Ine ndiyesetsa kukhala wachangu usiku uno, ndipo kuti ife tikhoze kufulumira ndi kudzapempherera odwala. Ine ndithudi ndinamvera bwino za msonkhano wa dzulo usiku. Iwo anaoneka ngati kuti panali anthu ambiri amene anachiritsidwa, ndipo ndinali ndi chithandizo chochuluka, aliyense akupemphera, ndipo palimodzi. Umo ndi imene ife timayimira. Chotero, Ambuya akudalitseni inu. Tsopano, ine ndikuganiza, mawa usiku, ife tiyenera kukakhala, ine ndikuganiza kuti alengeza kale zimenezo. Ndi ena, malo ena, chabwino. Tsopano, tiyeni titembenuzire mu buku la Numeri, mutu wa 22, mwansanga ndithu, kwaphunziro pang'ono chabe, kuti tipereke ndemanga pang'ono, ndiyeno ife, tiyika nthawi yochuluka mu mzere wa pemphero. Bira anati, iye anapereka makadi ochuluka kwambiri, 200 aiwo, ndipo zilengerapo kanthawi ndithu kuti tiwadutsitse iwo mu mzere wa pemphero. Chotero ine ndingoyankhula kwamphindi pang'ono, osapitirira maminiti sate, ngati nkoti. Teka. Ndipo kenako nkudzamba mzere wa pemphero kupempherera odwala mu Deuteronome mu ndikhululukireni ine. Numeri mutu wa 22 ndi ndime ya 31. Ine ndikukhumba kuti ndiwerenge izi. Ndipo Ambuye anatsegula maso a Balaamu, ndipo iye anamuona mngelo wa Ambuye atayima pa njira, ndipo lupanga lake losolola mdzanja lake, ndipo iye anaweramitsa mutu wake, ndipo anagwetsa nkhope yake pansi. Tsopano, izi zitha kumveka ngati ndime yaing'ono ya mwano, kuti tipereke mayimidwe ndi kukhala ndi utumiki wathu wa machiritso. Ndipo ine ndiyesetsa kuti tikhale tirayamba mzere wa pemphero ikamafika 9 koloko ngati nkotheka. Tsopano, ine ndikufuna kuti nditenge phunziro usiku uno. Kodi Mulungu amasintha malingaliro ake? Inu mukudziwa, ife tikhoza kusintha malingaliro athu, ndipo chifukwa ife timaphunzira mosiyana pang'ono, ife timadziwa kuti tinalakwitsa. Koma ine sindimakhulupirira kuti Mulungu akhoza kusintha malingaliro ake, chifukwa ngati iye angatero, ndiye kuti iye ndithudi sangakhoze kukhala wopanda malire, ndipo iye akhoza kupanga lingaliro labwinoko ngati iye angalisinthe ilo. Chotero iye, chikhulupiriro chimene ine ndili nacho mwa iye, kuti iye sasintha malingaliro ake, chifukwa ngati Mulungu apanga konse lingaliro, iye amenera kukhala ndi lingaliro limenelo. Mukuona? Ndipo nthawi iliyonse vuto lomwelo likabwerapo, iye amenera kuchita mwenjira yomweyo imene iye anachitira nthawi yoyambirira, kapena iye anachita molakwika nthawi yoyambayo. Mukuona? Chotero, zimatipatsa ife pena pake kuti tikhale ndi chikhulupiriro choyambirira. Tsopano, ife sitingathe, inde, chikhulupiriro sikuti ndi tsamba lothothoka lina lake basi limene iwe ukhoza kululutsira ilo kuno ndi kupita kwina kwakenso. Ndi china chake chimene chiyenera kukhala chotsimikizika, chiyenera kukhala chokhazikika. Ndipo tsopano, ine sindingakhoze kukhazikitsa chikhulupiriro changa palingaliro lina. Icho chiyenera kukhala mfundo yotsimikizika, ine ndisanakhale ndi chikhulupiriro. Chimodzimodzi monga mwamuna akamasankha mkazi woti amukwatire, bwanji iye amenera kukhala ndi chikhulupiriro mwa mkazi amene iye akumukwatirayo, kapena iye ndithudi akudzikonzekeretsa yekha kuvuto lalikulu. Mukuona? Chotero, iye akuyenera kutero, iwe umayenera kukhala ndi chikhulupiriro, mfundo zina zokhazikika, chikhulupiriro china choti muzikhazikitsepo pa mawu ake, pa zomwe wina wake wanena, kapena china chake. Iye akuyenera kukhala ndi china chake choti ayikepo nkhope yake, aikapo chikhulupirirocho. Chotero ine ndikumvelera kuti kuti ukumane ndi Mulungu pali chinthu chimodzi chokha chimene ine ndingakhoze kukhazikitsirapo chikhulupiriro changa ndipo ndicho mawu ake. Chifukwa ife timakhala ndi malingaliro osiyanasiyana pafupifupi tonse a ife. Ife tikhoza kukhala pansi ndi kuyamba kumayankhula za china chake choti tidye bwanji. Ife tikhoza kusemphana pa china chake choti tidye. Ndipo ife tinapangidwa mosiyanasiyana. Zilakolako zathu ndi zosiyana. Ndipo chotero izo zimapangitsa mipingo yathu. Ife tikuona kuti iyo ndi yosiyanasiyana malingaliro awo a chimene chili cholondola ndi chimene chili cholakwika. Izo zimatipatsa ife wina aliyense mwayi woti tipange chisankho. Koma kwa ine ndimakhulupirira kuti mawu a Mulungu ndi olondola. Ndipo ine sindikukhulupirira kuti ali ndi kutanthauzira kulikonse kwa mseri. Ine ndikukhulupirira kuti amangokhala chimene iwo akunena ndicho choonadi. Ndipo umo ndi momwe ine ndimatengera izo basi pa maziko a iwo kukhala mawu a Mulungu. Tsopano ine ndilibe chikhulupiriro chokwanira mwina mwake kuti ndipange zonse za izo kuchitika. Koma ine ndithudi sindingafuna kuyima munjira ya wina wake yemwe anali ndi chikhulupiriro chokwanira kuti achipange icho kuti chichite. Monga mwachitsanzo Enoki anali ndi chikhulupiriro chokwanira mwakuti iye sanasuwe kuti afe. Iye anangoyenda masana ndipo anatopa kuno pa dziko lapansi ndipo anangoyenda chokwera mpaka anakafika kumwamba. Ine ndithudi ndingafune ndidakhala ndi chikhulupiriro chonga chimenecho. Koma ine ndikuyembekeza kuti ife tidzachipeze chikhulupiriro chimenecho tsiku lina pamene ife tikukula kupita mwa iye. Tsopano athu chifukwa chimene ine ndinasankhira malo awa chifukwa zikuoneka kuti apa kwa ine ndi amodzi a malo a mu Baibulo omwe angakhale a malo ovuta kwambiri aphunziro ali usiku uno. Chifukwa zimaoneka ngati Mulungu anasintha malingaliro ake ndipo anamuuza Balaamu chinthu chimodzi choti achite ndipo kenako anadzamuuza iye china chakenso choti achite. Chotero ine ndinaganiza mwina mwake kwa kanthawi chabe ife tiyesetsa kuti tizongole izi pang'ono chabe ndikuona zimene iye anamuuza iye kwenikweni. Chotero tsopano kuti tifotokoze izi ife tikudziwa kuti Balaamu anali mneneri ndipo Balaki anali mfumu ya Moabu pa nthawiyo. Ndipo iwo sanali achikunja uko ku Moabu. Iwo ankatumikira Mulungu yemweyo amene Israeli ankamutumikira chifukwa Moabu fukolo linakhazikitsidwa ndi mwana wa mwamuna wa Loti wobadwa kwa mwana wake wamkazi. Ndipo chotero iwo ankamutumikira Mulungu yemweyo. Ngati inu mungazindikire sembe zawo ndi chilichonse zinali chimodzimodzi basi ng'ombe ndiponso nkhosa za mpongo kuyankhula zakudza kwa chiwiri. Ndipo tsopano ngati chikhazikitso chili zonse zimene Mulungu amafuna ndiye Mowabu anali wachikhazikitso basi muchopereka chake monga chimene Israeli anali. Koma ife tikuwapeza iwo tsopano Israeli ali munzere wotsatira mawu a Mulungu kupita ku dziko limene linalonjezedwa kwa iwo. Ndipo iwo anadzafika apa pakhoza kukhala choyimira chakukumana kwa chachilengedwe ndi chauzimu. Ndipo pamene chachilengedwe ndi chauzimu zikumana nthawi zonse pamakhala kukhulana chifukwa izo zimadzakumana mutu ndi mutu kwa china ndi chinzake. Ndipo Israeli apa akanati ine ndikufuna kuti iye ayimire ngati mpingo wa uzimu ndipo Moabu ngati mpingo wa chithupi mpingo basi chimene ife timachitcha mpingo wa chibadwa. Ndipo ife tonse tili otsimikiza kuti pali mpingo ndipo pali mkwatibwi wotuluka kuchokera mu mpingo umenewo. Ife tikudziwa zimenezo kuti izo nzoona. Ndipo iwo akulimbana apa ndipo ife tikuzindikira kuti pamene iwo analimbana apa izo zinabwera pansi pa china chake chimene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo kwa kamphindi mansanga. Pamene iwo analimbana ndipo mmodzi anaona chimene winayo amachita apo panali kutsanzira kwakukulu mmodzi kwa nzake. Ndipo ndi pamene ife tikuzipeza izo lero kuti ife timakhala ndi zotsanzirana zochuluka kwambiri. Ndipo pamene inu muchita zimenezo nthawi zonse mumakhala muvuto inu simungakwanitse kukhala moyo wa munthu winayo. Ife sitingathe kutsanzira china chake ife tikuyenera tizingokhala basi chimene ife tili. Inu simuyenera muziyesera nkomwe ngati munthu uyu akuchita china chake chifukwa iye akuchita izo inu mukuganiza kuti inu muyenera kutero inunso. Inu musamachite zimenezo ndinu munthu payekha kwa Mulungu. ndipo ife sikuyenera tiziyesera kumatsanzirana wina ndi nzake. Ndipo tsopano Israeli ali mu mzere wa ntchito akuguba pa njira yawo wakulamula mwakulamula kwa Mulungu akupita ku dziko lolonjezedwa. Iwo analipana ndi Mowabu, gulu lina la okhulupirira. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti izi sizimveka moyipa kwambiri. Koma kufotokozera pang'ono kumene ine ndikufuna kuti ndipange apa ndikwakuti Mowabu pokhala kuti anakhazikika mu dzikolo, iye anali ngati chinthu chokhazikika. Iye anali ndi anthu ake otchuka ndi olemekezeka ake aufumu wake. Koma Israeli anangokhalawo woyendayenda. Iwo analibe malo enieni omwe ankapitako. Iwo ankangoyendayenda monga momwe Ambuye ankawatsogolera iwo. Tsopano ine ndikukhulupirira aponso Balaamu, kenako muneneri wake anati, anthuwo sadzakhala pakati pa mafuko, iwo adzangokhala omwazikana. Ndipo ndizo zomwe zakhala zili nthawi zonse. Ndipo ife tikupeza kuti kulimbana kunadzabwera. Chimodzi-modzi monga Kaini ndi Abele, naonso anabwera pamodzi mkulimbana. Ndipo iwo pokhala abale, ndipo onsewo amayi m'modzi, Eva. Ndipo ife tikupeza kuti iwo anazindikira kuti iwo anali achivundi. Ndipo iwo anali atachotsedwa mu moyo kunja kwa munda wa moyo. Ndipo iwo onse anali akuyesetsa kuti apeze njira yobwererera kumeneko. Ndipo ngati inu munazindikira, anyamata awiri onsewo anali achipembedzo kwambiri. Kaini anali wachipembedzo chimodzi-modzi basi monga Abele. Ndipo iwo onse anamanga maguwa mwina mwake mpingo. Awiri onsewo ankapereka nsembe. Awiri onsewo ankapemphera. Ndipo iwo ankamutumikira Mulungu. Awiri onsewo. Koma mmodzi wa iwo ankamutumikira iye molakwika. Tsopano ine mukuona, iwe ukhoza kukhala wona mtima nthawi zonse, komabe kumalakwitsa. Iwe ukhoza kumalakwitsa. Ilipo njira imene imaoneka ngati yolondola, koma mathero ake ndi njira ya imfa. Tsopano ife tikuona kuti izi zinali zoona kwambiri ndi Kaini ndi Abele. Ndipo pamene iwo anaona, Kaini anaona kuti nsembe ya Abele inalandiridwa. Ndipo ine ndikhoza kuyimikira apa kuti ndinene, chifukwa chiyani Mulungu amalandira nsembe yake? Ndi chifukwa chakuti iye anali mwavumbulutso, iye anamvetsa kuti sanali maapulo. Kapena ine ndikukhulupirira tsopano iwo ali kamagangaza kapena china chake chimene iwo anadya munda wa Edeni, chimene chinayambitsa tchimo. Ndipo iye anampeza Adamu. Kapena ine ndikutanthauza Abele ankakhulupirira kuti iye anali magazi, chimene izo zinali kwenikweni. Ndipo Abele mwavumbulutso chikhulupiriro anapereka kwa Mulungu nsembe yopambana kwambiri kuposa ije ya Kaini, chimene Mulungu anachitira nacho umboni kuti iye anali wolungama. Mukuona? Ndipo mpingo onse unamangidwa pa vumbulutso la uzimu la mawu a Mulungu lonse. Yesu ananena chomwecho. Tsiku lina akubwera kuchokera ku phiri, iye anati kwa ophunzira ake, inu mumati ine mwana wa munthu, kuti ndiyani? Kapena kodi anthu amati ndine ndani? Ndipo ena iwo anati, chabwino ndinu Mose, ndinu Eliya, kapena mmodzi wa aneneri. Iye anati, koma inu mukuti ndine yani? Ndipo Petro ananena mawu akulu aja, inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Iye anati, wodala ndiwe Simoni mwana wa Yona. Ndipo apa pali mkangano waukulu pakati pa okhulupirira. Tsopano mpingo wa Katolika umanena kuti apo iye anamanga mpingo wake pa Petro, pakuti iye anati, ndiwe Petro mwala wa ung'ono, pa mwala uwu mwala wa ung'ono ine ndidzamangapo mpingo wanga. Chabwino, tsopano achiprotestanti makamaka amakhulupirira kuti zinali pa iye mwini pamene iye anamangapo pa iye mwala wa pangodya. Koma inu mukuona, iye anali mwala wa pangodya ku nyumbayo. Ine ndikukhulupirira kuti pamene iye anamangirapo mpingo, osati kuti ndikhale wosiyana, koma inu mukuona, funso linali, kodi munthu amati ndine yani? Ndipo Petro anati, inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Iye anati, wodala ndiwe Simoni mwana wa Yona, thupi ndi mwazi sizinawululire izi kwa iwe. Iwe sunaphunzire izi popita ku seminari. Maona, iwe sunaphunzire izi ndi nkhani ina yopangidwa ndi munthu. Koma Atate anga amene ali kumwamba awulula izi kwa iwe. Mukuona, pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzakhoza kulaka iwo. Vumbulutso la uzimu la Yesu Khristu, yemwe ali mawu. ndiye chingakhale chona ndicho ululidwa mwa uzimu cha mawu ndi ndendende pamene mpingo ukukuma. Ine ndikuganiza kuti ndi chimene Abele anali nacho pachiyambi, vumbulutso la uzimu, kuti sikinali chipatso cha munda kapena ntchito za manja athu kapena zina zotero. Iwo anali magazi, ndipo iye anapereka kwa Mulungu nsembe yapamwamba kwambiri kuposa amene anachitira Kaini. Ife tikupeza mwa Abrahamu ndi Loti chinthu chomwecho mukusankha, chifukwa Loti anapita kumeneko pamene nthawi inadzafika, pamene wauzimu ndi mpingo wachibadwa unabwera mukulimbana chifukwa cha oweta ng'ombe. Iwo anachita kulekana wina ndi nzake, ndipo nthawi zonse pamene izi zichitika zimabweretsa nsanje. Ife tikupeza kuti Abele chifukwa Mulungu anamulandira iye, ndipo iye sanalandire chopereka chokongola chachikulu cha Kaini, iye anachigwira ntchito movutikira, ndipo anali wachipembedzo, ndipo ankawerama ndi kupembedza ndi zina zotero. Ankachita chilichonse chimene Abele amachita, kokha iye analibe vumbulutso la chimene chinali choonadi. Chotero ife tikupeza kuti pamene Mulungu anavomereza vumbulutso la Abele ndi chopereka chake, izo zinamupangitsa Kaini kuchita nsanje ndi Abele, ndipo apo panali kupha koyamba. Ife tikupeza kuti nsanje inadzakhala pakati pa abusa Abrahamu ndi Loti, ndipo iwo analekana. Ife tikupeza kuti Mose ndi Kora anali ndi kulimbana nawonso. Yesu ndi Yudasi anali ndi kulimbana, ndipo monga kale chakhala chili chinthu chomwecho, ndipo ndi chomwechonso lero. Mpingo wachibadwa ndi mpingo wa uzimu umakhala ndi kulimbana pamene iwo abwera pamodzi. Tsopano wachibadwa umayesetsa kuti uzifanana ndi wa uzimu nthawi zonse ndi kutsanzira kwa chithupithupi, koma monga zinakhalira ndi Esau ndi Yakobo, izo sizingagwire ntchito. Mulungu ali nawo mpingo wake woyitanidwa, wotchulidwa dzina, woyikidwa pambali, ndipo mu mbado umene iye akukhalamo iye adzadzulula yekha kwa iye nthawi ina iliyonse, chimodzimodzi monga momwe iye ananenera mu Aroma mutu wa 8, kuti kudziwidwiratu kapena kukonzedweratu kwa Mulungu kukhale kokhazikika. Kaini kapena ine ndikutanthauza Esau ndi Yakobo, mnyamada aliyense asanabadwe, iwo asanakhale nawo mkomwe mwayi wosankha, Mulungu anati, ine ndima dana ndi Esau, ndipo ndimamukonda Yakobo, pakuti iye ankadziwa chimene chinali mwa iwo kuyambira pachiyambi. Ndipo ife tikudziwa, musunge zimenezo mmalingaliro, iye amadziwa zimene zili mu mtima mwanu, iye amadziwa chimene inu mukutanthauza, zilibe kanthu zimene ife tinganene, iye amadziwa chimene inu mukutanthauza, ndipo nthawi zonse zakhala zikuyambitsa mavuto. Ndipo iwo nthawi zonse zathupi, nthawi zonse zimayesetsa kuyambira pamene Kaini anamuononga Abele. Zathupi zakhala nthawi zonse zikuyesetsa kuti zionongeze zotsatira za zauzimu. Ife tikuzipeza izo chinthu chomwecho lero, chinthu chomwecho lero. Izo zimatsimikizira kuti izo zimachokera kwa Satana, chifukwa ndi nsanje ndi kutsanzira kwa choonadi. Chotero ife timakhulupirira kwenikweni kuti Mulungu samasintha malingaliro ake pa zimene iye ananena. Iye nthawi zonse amazisunga izo kukhala zoona, koma iye amakhala ndi chifuniro chongololera. Tsopano apo pamene pali vuto, ife timayesetsa kuchita pa chifuniro chongololera cha Mulungu, ndipo iye amachilolera icho. Komanso ngati ife tilenga chifuniro chake chongololera, ngakhale icho chisakhale cholondola, iye amapanga chifuniro chake chongololera kuti chigwire ntchito limodzi, kuti chikalemekeze chifuniro chake cha ngwiro. Palibe chimene chingalakwike ndi Mulungu, ndife iye amadziwa basi kumene koloko ikulowera usiku. Palibe cholakwika, kukunda kulikonse, kukunda ndendende basi momwe izo ziyenera kukhalira chilichonse. Ife timaganiza kuti zikulakwika, koma iye amadziwa kuti zikulondola, izo zikuyenera kukhala chomwechi. Monga pachiyambi Mulungu anangololera kuti tchimo libere, iye sanatero ayi, icho sikinali chifuniro chake cha ngwiro. Koma inu mukuona Mulungu mzimu waukulu Atate mwa iye munali zikhumbo, ndipo zinthu izi zimene inu mukuziona zikuonetseredwa tsopano zangokhala zikhumbo zake basi zikuonetseredwa. Iye ankakhala yekha, iye sanali mkomwe Mulungu, Mulungu anali chinthu chopembedzedwa, iye anali wankulu wa muyayayo, ndipo mwa iye munali zikhumbo, monga ngati kuti adzakhale Atate, adzakhale mpulumutsi, adzakhale mchiritsi. Ndipo tsopano iye akanakhoza bwanji poyamba, iye ankayenera kukhala Atate, chifukwa izo zimatsimikizira kuti iye anali Atate, koma iye amakhala yekha, Iyeye kandi wachisavundi. Ndipo tsopano, kwa mazikumbo zake, ziyanera kuone tseredwa. Tsopano, kuti akhale mpulumutsi, paya nera kukhala china chake chotayika. Ndipo Mulungu, sangana ye mwadala chilichonse, ndiyeno kudzachiwombola icho. Izo, sizikanakhala zoyenera kuchero chake ndi chiweruzo chake chachikulu. Koma iye, anamuyika munthu pa ufulu wosankha, podziwa kuti munthu akanadzagwa. Ndipo mmenemu ndiye, iye anadzakhala munthu iye mwini, kuti adzamuwomborenso munthu amene anagwayo. Ndi chifukwa chake Yesu anali Emanueli. Ngati Mulungu akanamutumiza munthu wina pambali pa iye mwini, ndiye izo sizikanakhala chilungamo. Mulungu ankayenera kuti abwere iye mwini ndi kudzatenga malo. Ndipo Mulungu sakanabwera pansi mu mzimu ndi kudzatenga malo. Iye ankayenera kuti adzapangidwe thupi, muthupi la mwana wake yemwe wolenga. Ndipo iye anasonyeza apa pachiyambi kuti chifuniro chake changwiro chinali kulenga munthu kuchokera kufumbira dziko lapansi. Koma inu mukuona, iye analola kugonana kuti kubweretsedwemo. Iye sankalinga kuti ana azidzabadwa mwakugonana. Koma izo zinangololozedwa. Zome posa yedo hapa, zita zimirira. Sobano, ife likubeza kuti Moabu, anali wapa tengo, kuyamba ni kuyamba. Chifukwa anali mwana waloti, wobadwa kwa mwana wake wankazi. Sobano, zindikirani, monga mpingo wachirengedwe. Moabu wakuyimira mpingo wachirengedwe. Moabu amateru, ndipo Israeli, mpingo wa uzimu. Sobano Israeli, mkwajibwi, anali amayimira oyitanidwa aturukewo. Mpingo bawoka, mawoti mpingo, ama rantawuza oyitanidwa aturuke, kutuluka, iyo amene aturuka, tulukani maiyo anthu anga, inu mulekani tsidwe atero Yehova, ndipo ine ndidzakulandirani inu kwa ine mwini. Musakhudze zinthu zawo zodetsedwa, mpingo wa Mulungu wayitanidwa kuchokera mu dziko, kuchoka mu chisokonezo cha mdziko, inu simulinso a dziko lapansi. Monga ine ndimayesera kuti ndinene usiku wina kwa inu, ndipamene inu mukudziwa kuti muli ndi chikole chanu chachiwombolo chanu chamuyaya pakali pano mwa inu mwa ubatizo wa mzimu woyera. Iwo wakufulumizitsani kale inu. Inu tsopano mwauka ndi iye, ndipo ife tikukhala limodzi mu malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Mwaona, inu simulinso a mdziko. Ngati inu mulikonda dziko, ndipo zokonda zanu zikadali pa zinthu za mdziko, ndiye kuti chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa inu. Mukuona, ndife ochokera afulu kwa dziko lapansi. Palibenso kukhumbira. Mu Ahebri, ine ndikukhulupirira muthu wa 10, unati, pamakhala chikumbutso chosalekeza cha tchimo chaka chilichonse. Thupi la zinyamazo linkaperekedwa. Koma mu nkhani iyi, wopembedzayo akayeretsedwa kamodzi. Samakhalanso ndi chikumbu mtima cha tchimo. Samakhalanso ndi chikhumbo kuti akachimwe. Chinthu chonsecho chachoka kwa inu, chifukwa inu mwafunizitsidwa kuwa mu moyo watsopano. Ndiyeno mpingo wachilengedwe wangokhala gulu la anthu muzipembedzo amene anajowina. Iwo sulinso ine sindimautchanso iwo mpingo. Ine ndimakonda kulozera kwa iwo. Ine ndimakonda kulozera kwa iwo kuti lodge. Loja Methodist, Loja Baptist, Loja Pentecoste. Koma mpingo, ndipo bado akachiwiri amene ali mwa Khristu Yesu. Ndizo zolengedwa za tsopano. Ndipo chotero, ife tikuzionabe izo, kuti Mulungu amasunga mawu ake. Tsopano, Moabu anaona. Moabu anayangana pansi munda, ndipo anamuona Mulungu akuyenda pakati pa anthu awa, omwe sanali ngakhale fuko la bungwe. Iwo ankango yandama pozungulira malo ndi malo. Koma chinthu chachilendo ndi chakuti iwo anadza pa mafuko awa ndipo anadzawatenga iwo. Chilichonse chinali pa njira yawo, iwo anawatenga iwo. Tsopano, iwo anadzapeza kuti Moabu akuyangana pa iwo. Balaki, iye anayangana pansi pa fuko la Israeli. Ndipo iye anati, anthu akuta dziko lonse la pansi. Iye anati, ndipo iwo akunyambita mafuko, chimodzimodzi monga ng'ombe ikamanyambita udzu. Ndipo iwo anapeza kuti imodzi ya mfundo yayikulu inali ya momwe iwo anapezera vumbulutso lalikulu ili. Panali mneneri pakati pawo. Iwo anali ndi mneneri tsopano, wina wake yemwe ankawatsogolera iwo. Iko sikanali kachitidwe kopangidwa ndi munthu monga iye anazolowera. Zake, nthumwi zake ndiye ndi zina zotero, koma iko ndi wolemekezeka ake. Koma iyo anali ndi mtsogoleri, mtsogoleri woyitanidwa wa uzimu. Ndipo linali tsiku la chisoni bwanji. Pamene dziko la mpingo linasiya utsogoleri wa mzimu woyera, ndipo anatengera bishopu kapena china chilichonse kuti chitenge malo ake. Ilo linali tsiku la chisoni. Mzimu oyera oyera kukhala mtsogoleri wa mpingo. Iwo unatumizidwa kuti udzatsimikizire mawu a Yesu Kristu kuti adzaupange mpingo kukhala moyo monga iwo unkakhalira pachiyambi. Osati kale litali, sikulu yotchuka kwambiri kuno mu mzinda uno, seminari, ndipo iwo ali nayo ina ku Phoenix. Ndipo mmodzi mwa amunawo kapena angapo awophunzira anali anabwera kwa ine ndipo anati, ife timakukondani inu mʼbale Branham, ife tilibe kalikonse kotsutsana ndi inu komwe, koma ife tikungofuna kuti tikuongoleni inu. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndithudi ndimafuna kuongoledwa. Chotero, ndipo chotero ine ndinati, ngati ine ndikulakwitsa, ine ndithudi sindikufuna kuti ndizilakwitsa. Ine ndimayankhula ndi anthu ambiri. Ndipo iye anati, chabwino, vuto lanu ndi ili, anati, inu mukuyesera kubweretsapo kapena kupangitsa kuti chikhalenso moyo chipembedzo cha utumwi, pamene chipembedzo cha utumwi chinatha ndi atumwi. Ndipo ine ndinati, inde Bwana, ine ndinati, chabwino, tsopano ngati, iye anati, tsopano, ine sindingatsutsane nanu inu. Ine ndinati, inenso sindingatero, ife sititero, ife sitiyenera kuchita zimenezo, ndife abale. Ndipo iye anati, chabwino, iye anati, ine ndikungofuna kuti ndikuthandizeni inu. Ine ndinati, ndine ndithudi wokonzeka kuti ndipeze thandizo. Ndipo iye anati, tsopano, ine mugona, iye anati, tsopano, izonzona. Ndipo ine ndinati, tsopano, poyankhulana, ife tisagwiritse ntchito mabuku. Ine ndinati, ine sindigwiritsa ntchito langa. Ndipo ndinalibe lina koma ili. Koma chotero, chotero ine ndinati, ine sindigwiritsa ntchito buku, Baibulo basi. Ndipo inu, ife tingogwiritsa ntchito Baibulo. Iye anati, chabwino. Ndinati, tsopano, ife timakhulupirira kuti mpingo wa utumwi unayamba pa tsiku la Pentecoste. Kodi ine mukugwirizana nazo zimenezo? Iye anati, inde. Ine ndikutero. Ine ndinati, tsopano, ife tikuzindikira kuti Mulungu anaopatsa mpingo mphamvu kumeneko yakachitidwe ka utumwi aka. Iye anati, inde, imeneyo inali miyanga ya mpingo. Tsopano, mpingo unakhazikitsidwa kale mu dongosolo. Ndipo ife tili nawo azibusa athu onse ndi mabungwe athu akulu ndi zinthu, ife sitikuzisowanso zinthu zimenezo kuti ziziko pa anthu. Ine ndinati, tsopano, ndipati pamene Baibulo limanena zimenezo. Ine ndinati, inu mundiwuze ine pamene Baibulo limanena zimenezo. Mukuona? Ndipo iye anati, chabwino, ilo silimanena kwenikweni izo mwa njira imeneyo. Ine ndinati, chabwino, ndiye ine sindingakhoze kuzilandira izo kupatula litanena izo mwa njira imeneyo basi. Mwaona? Mukuona? Ine ndinati, ndife, ine ndinati, umo ndi momwe ziyenera kukhalira. Ine ndinati, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuyitanabe anthu? Iye anati, inde Bwana. Ine ndinati, tsopano, inu mukhulupirira kuti Baibulo limalondola yankho lililonse? Iye. Ine ndinati, tsopano, woyankhulira pa tsiku la Pentecoste anali Petro, yemwe anali nawo mafungulo a ku ufumu, uko nkulondola. Ndipo ine ndinati, tsopano, kali ngaliro lake linali lotani? Yesu anati, chimene iwe uchimanga pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga kumwamba. Chimene uchimasula pa dziko lapansi, ine ndidzachimasula kumwamba. Iye anati, ine ndikhulupirira zimenezo. Ine ndinati, tsopano, mumachitidwe mutu wa 2 ndi ndime ya 38, Petro ananena kwa anthu aja amene anali kuzizwa, anthu awa kuyankhula mu malilime osadziwika. Ndipo iwo anamufunsa iye chimene iwo angachite kuti apulumutsidwe. Ndipo iye anati, lapani aliyense wa inu. Ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha tchimo. Inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera, pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo akutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Tsopano ngati Mulungu akuyitanabe, lonjezo lomwelo ndi la iwo. Chabwino, iye anabwera kuno ndipo anali ndi limodzi la magulu a Billy Graham kuno akupemberera msonkhano. Ndipo gulu la iwo linali lidakhala kuno mu California kina kwake masabata angapo apitawo, mu pemphero lozama kwenikweni lodzipereka, opatulidwira kwa Mulungu, akusala. Ndipo mzimu woyera unagwera pa gulu lonsero, ndipo anayamba kuyankhula malilime ena. Ndipo Sobano, iye ndi membala wa One Pingo Friend Assemblies of God ku Tucson, Arizona. Iye anati, oh, mbale Branham, ine ndikapita kumeneko, ndipo ndimakamvera kwabwino kwambiri. Anati, ndimangokwezera manjanga mbuyo ndipo nkumati, ulemerero kwa Mulungu. Ine ndimangoyimba ndipo anati, ine sindikanakhoza konse kuchita zimenezo mu mpingo wa New Testament Baptist. Ine ndinati, ine ndikuona kuti inu simungathe, nchifukwa chake inu munachokako. Chotero, ndi zimenezo tu. Mwaona, Mulungu amasunga mawu ake. Zimene iye anena, iye adzazichita izo. Mulungu ayenera kusunga mawu ake. Sopano, ife tikupeza apa. Kuti kutsanzira kwa chithupithupi uku kumene Mowabu anali nako, iye anamuona mneneri uyu pakati pa Israeli, yemwe amatha kudalitsa, kutemberera, kutsogolera ndi zina zotero. Chotero iye amayesera kuti afanane ndi zimenezo. Ndi ndale. Sopano, ndizo basi zomwe zachitika mipingo lero. Iwo ayesera kufanizitsa izo ndi mtundu wina wakachitidwe. Inu simungathe kuchita zimenezo. Mzimu Woyera ayenera kukhala wamoyo mu mpingo nthawi zonse, kumatsogolera mpingo mu mbado umene iwo ukukhalamo, kuti ukatsimikizire mawu amene analonjezedwa ku mbado umenewo. Mulungu anayankhula mawu kuyambira pachiyambi, ndipo ochuluka chomwechi kwa mbado uno ndi ochuluka chomwechi kwa mbado uwo ndi ena a mbado umenewo. Izo nthawi zonse zimachitika mwanjira imeneyo. Ndipo onani, ndipo Mzimu Woyera uyenera kukhala wamoyo mu mpingo, kuti upange mpingo uwu kukhala wamoyo mtsiku lake. Izo zenera kukhala pano lero kuti zikatsimikizire utumiki wa tsiku lotsiriza uwu, zizindikiro za masiku otsiriza, kutsanulira kwa tsiku lotsiriza kwa Mzimu Woyera. Iwo uyenera kukhala pano kuti udzachite zimenezo. Ndipo inu simungathe kuzipeza kupyolera mukugwira ntchito kwa kachitidwe. Mulungu ali ndi kachitidwe. Iye ndi mmodzi amene watipatsa ife Mzimu Woyera. Tsopano ife tikuzindikira apa kuti Mose anali ndi mfumu, ndipo mfumu imeneyo inali Mulungu yemwe anamudzoza iye. Ndipo Balaamu nayenso anali pansi pa mfumu Balak. Ndipo izo zinali ngati kukhazikitsidwa kwa ndale. Mwaona Balak. Balaamu mneneri wa Mulungu, iye amapita kwa Balaki kuti akapeze zoyankhula. Mose amapita kwa Mulungu kuti akapeze zoyankhula. Kusiyana kwake kunali pamenepo. Komabe awiri onse iwo anali aneneri, chifukwa awiri onse anayeranidwa ndi Mulungu. Awiri onsewo ankakumana ndi Mulungu. Awiri onse ankayankhula ndi Mulungu. Ndipo awiri onse odzazidwa ndi Mzimu. Tsopano ndikubwera kwathu. Mwaona? Tsopano awiri onsewo anali anthu odzazidwa Mzimu. Sopano, izo nzoona, Baibulo linanena kuti Mulungu ankakumana ndi Balaamu ndipo amayankhulana naye. Mukuona? Chotero, ife tikuzindikira, mmodzi aliyense wa aneneri awa, awiri onse aiwo pokhala aneneri, amuna a Mulungu, iwo ankasamalira kumene kunali likulu lawo. Mose ankasamalira kwa Mulungu, ndipo Balaamu apa ankasamalira kwa Balaki. Zindikirani apa, pofanizira za uzimu ndi zachilengedwe, momwe zimakhalira za ngwiro. Mose, wotumidwa ndi Mulungu, ali mu mzere wa ntchito, anakumana ndipo anatsutsidwa ndi munthu wina wa Mulungu. Kodi inu mungalingalire zoterozo? Koma taonani makhazikitsidwe omwe iwo anali nawo pamwamba apo. Ilo linali fuko la bungwe. Ndipo Mose anali akutsogolera ana a Israeli monga momwe Mulungu amawawuzira iwo kuti apite. Amatsogozedwa ndi lawira moto ndi chinthu cha uzimu chimene chinali kuwatsogolera panjirayo. Ndipo Mose amapeza nkhani zoti achite kudzera mu Logosi ndithudi yomwe inatuluka kuchokera kwa Mulungu. Lawira moto lija amene anali mngelo wa pangano yemwe anali Khristu wodzozedwa uyo. Ndipo amaupeza utenga wake kudzera pamenepo. Ndipo amakaupereka iwo kwa ana Israeli pa ulendo wopita ku dziko lolonjezedwa. Koma mwamuna uyu anali atakhazikika, ndipo iye anali nawo ufumu wake, iye anali ndi mipingo yake, iye anali nazo zonse apo mudongosolo. Chotero iye akutumiza kuti akamutenge mwamuna uyu kuti abwere ndi kudzawatemberera anthu awa. Ndipo zindikirani, kodi inu mungalingalire mneneri mmodzi ameneyo, mwamuna mmodzi wa Mulungu akuona ntchito za Mulungu pa munthu wina ndi kumayesera kuti atsutse ntchito za Mulungu zimenezo pamene iye amadziwa amene akudziwa bwinoko? Tsopano Balaamu poyamba pamene Balaki anatumiza kwa iye ndipo anamuza iye, bwerani mudzawatemberere anthu awa. Tsopano Balaki anachita chinthu chomwecho kapena Balaamu kani anachita chinthu chimene chinali cholondola. Iye anakafunsira kwa Mulungu. Iye anakafunsira kwa Mulungu poyamba. Tsopano chimenecho ndi chimene iye ankenera kuti achite. Ndiyeno Mulungu anamupatsa iye yankho lake la ngwiro. Iye angolomveka bwino. Usapite ndi iyeyo. Asiye yokha. Usakawatemberere anthu amenewo. Iwo ndi odalitsidwa. Tsopano izo zimenera kukhala zokwanira. Pamene Mulungu anena chilichonse, iye sangakhoze kuchisintha icho. Zindikirani, chifuniro chake changwiro chinali, iwe usapiteko, usakalimbane nawo anthu amenewo. Iwo ndi anthu anga, chimenecho chinali chifuniro chake changwiro. Koma Balaamu sanawakonde anthu amenewo. Kuyamba ndi kuyamba. Mwaona, ndi zimenezo, ndi Balaamu angati omwe ife tili nawo lero. Chinthu chomwecho. Chinthu chomwecho, iwo madziwa bwinoko. Iwo anali nawo iwo masiku ambuye wathu Yesu. Nekodemo anadza ndipo anati, Rabi, ife tikudziwa kuti inu ndi munthu otumidwa kuchokera kwa Mulungu. Kapena mphunzitsi otumidwa kuchokera kwa Mulungu. Palibe munthu angakhoze kuchita zinthu zimene inu mukuchitazi kupatula ngati Mulungu atakhala ndi iye. Mwaona, iwo ankazidziwa izo. Ndi ameneyo Balaamu kachiwiri. Mwaona, tsopano, Balaamu sankawakonda anthuwo. Zindikirani likulu lake. Iwo atatha kutumiza amuna ena abwino kumeneko kuti akamuuze iye. Tsopano, pali anthu ena amene akubwera kumusi kuno. Ndipo ine ndamva kuti ndinu mneneri. Ndili munthu wamkulu. Chotero, inu mubwere kuno. Ndipo mudzawatemberere anthu awa. Balaamu anati, tsopano, inu mudikire miti. Mpaka ine ndipite mkati ndikukapemphera. Ndikukakhala usiku wonse. Mwina mwake Ambuye adzakumana nane ine ndipo iye adzandiuze ine. Chabwino, mawo tsatira, Ambuye anakumana naye iye ndipo anati, usapite, usakawatemberere anthu amenewo. Iwe ndi wodalitsidwa. Chabwino, Balaamu anapita kumeneko ndipo anati, chabwino, ine sindingakhoze kupita, chifukwa Ambuye anandiuza ine kuti ndisapiteko. Tsopano, zindikirani pamene iwo anabwererako, ndikukatenga malikuluwo. Kuti iye apite kumeneko ndi kukaletsa msonkhano uwu umene iwo anali nawo. Inu mwaona, chabwino. Ndiye anatapeza kuti malikulu anatumiza gulu labwinoko la anthu olemekezeka apamwamba. Mwina mwake bishop, wina wakenso, kapena mwina anali mkulu wa boma, wina wake amene anatumizidwa kumeneko. Muze ni iye kuti apite kumeneko ndipo akaziletse zimenezo muli monse. Ukuona, zindikirani. Gulu lake lodziwika bwino, mphatso zabwinoko, ndalama zochulukirapo, anati, ine ndikhoza kukukweza iwe pa udindo wabwinoko. Ine ndikhoza kukupanga iwe malo mongo wakhala munthu wamba. Ine ndikhoza kukupanga iwe wapamwamba pang'ono tsopano. Ine ndi ufulu wachita zimenezo, chifukwa ndine mfumu pano mugulu lalikulu ili. Ndipo ine ndikhoza kukuchitira iwe china chake chabwinoko, ngati utangochita zimenezo. Sindikirani, lingaliro latsopanolo line muchititsa iye khungu. Iye amenera kudziwa chimene Mulungu wanena Mulungu adzachichita. Koma izo zine muchititsa iye khungu. Ndipo monga aneneri wa Mulungu, iye samenera kuti akopedwe ndi gulu loteroli. Iye amenera kutuluka pa gulu limenelo kuyamba ndi kuyamba. Ndipo ngati ine ndikuyankhula ndi amuna ena a Mulungu pano, pamene iye wayesera kukuwuzani inu ku malikulu kuti masiku azozizwitsa anapita, ndipo izi zimene ife tikuchita pano, ndipo Ambuye Yesu akutidalitsa ife, ndipo ilo ndi gulu la otentheka, odzitukumula ndi otengeka, palibepo chinthu chotero monga machititso a uzimu. Tulukaniko mu gulu limenelo pomwepo. Chokaniko kumeneko, chifukwa iwo ndi mawu a Mulungu akuonetseredwa. Iwo amati palibepo chinthu chotero ngati masiku a utumwi. Palibepo ubatizo wa Mzimu Woyera. Kuyankhula mmalilime uko, palibe kanthu kwa ize pamenepo. Oh, koma mʼbale, inu musamvere zimenezo. Alipo ambiri monga Balaamu lero. Akhala uko mu ofesi yawo, amawerenga mabuku awa a Baibulo ndipo amadziwa kuti iwo ndi choonadi. Komabe, basi chifukwa cha udindo, iwo sangatenge kaimidekawo. Londola ndende basi. Zindikirani, Mulungu. Iye ankadziwa kuti samayenera kukhala mugulu ili. Kapena Balaamu akanadziwa izo. Iwo amachoka mu chifuniro cha Mulungu. Anthu amenewo adzakuyankhulani inu mwakudyotsani mu chifuniro cha Mulungu. Pamene inu mupeza chifuniro cha Mulungu, musalole aliyense kuti akuyankhuleni mwakudyotsani kwa icho. Ine ndawadziwapo anthu abwino. Amabwera ku misonkhano, amachiritsidwa ndi kumabwerera. Ndipo iwo amati, oh, chabwino. Palibepo kanthu kwa izo. Inu mwangotentheka. Palibepo kanthu kwa izo. Ndipo anthu amayamba kumakayikira. Ine ndaona apo anthu akubwera ndi kudzamulandira Kristu mu mtima mwawo, nkubwerera mwina mwake kuyankhula malilime ndikubwerera mbuyo. Ndipo mpingo nkuti bwanji ndiwe chochititsa manyazi kwa Chikristu ndi zina zotero. Ndipo oh my, musatero, musamachite zimenezo. Mwaona, tulukanipo bagulu limenelo, mukakhale kutali ndi ilo. Zindikirani, Balaamu anagwiritsa ntchito nkhani yabodza apa chifukwa cha chikumbu mtima chake. Mwaona, iye anati mwina mwake ili mukhale usiku wina, ndipo mwina mwake ine ndimufunsa Mulungu. Inu mwaona, mwina mwake yasi malingaliro ake. Koma Mulungu samasintha malingaliro ake. Pamene Mulungu anatipatsa ife kulengeza za ubatizo wa mzimu woyera pa tsiku la Pentecost, ndiyo njira imene iye ayenera kuzisungira izo. Iye anatero monse kudutsa mu mbado wa Baibulu, ndipo iye adzatero nthawi ine iliyonse imene munthu adadzabwere pa maziko awo amene iye anapereka kumeneko. Ngati inu mudzabwera mukukhulupirira, mukulapa kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu ndi kukhulupirira pa Mulungu, Mulungu ali wokakamizika kuti akwaniritse ndondomeko imeneyo kulondola, chifukwa iye ndi dokotala, ndipo iye adzakwaniritsa zimenezo ngati inu mungatero, ngati inu mungamvere zimenezo. Koma inu simungakwanitse tsopano kuyesera kupeza ndondomeko iyi. Zikangeni kogulitsa mankhwala wina wabodza yemwe akhoza kuyika china chake imenemo, izo zikhoza kumupha wodwalayo. Ndi chifukwa chake tili mamembala ambiri ampingo akufa lero, iwo akuyesetsa kuti apereke kamwedwe kolakwika. Mulungu ali ndi kamwedwe momwe muno mu Baibulu, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mwayenera kumwa mankhwalawo monga momwe adotolo ananenera pokupatsani iwo. Baibulo linati, kodi kulibeko, kodi kulibeko mvunguti mu Giliyadi, kodi kulibeko singanga kumeneko? Ndithudi alipo. Anati, ndiye nchifukwa chiyani mwana wankazi wa anthu anga ali muchikhalidwe ichi? Mwaona, ife tili nalo Baibulo, ife tili naye msing'anga. Ndizo basi waza mankhwalayo akulakwitsa kamwedwe kalemba, ndicho chimene icho chili. Inu mukuyesera kunena kuti masiku azozizwitsa anapita. Kulibeko chinthu chotero chongobatizwa mzimu woyera ndi zinthu zonse izi ndi zankutu. Baibulo ndilolondola ndendende, Mulungu samabweza chilichonse chimene iye wanena. Ndipo iwo amayesera kugwiritsa ntchito njira yachinyengo china chake chizake monga chabwino ife timakhulupirira zimenezo. Chabwino, zilibe kanthu zomwe inu mumakhulupirira, ndi zimene Mulungu ananena. Iye anati, ine ndidzatsanulira mzimu wanga manofu onse. Iye analonjeza izi masiku otsiriza. Iwo amayesera kunena kuti misonkhano imene inu mukuiona, iwo amanditcha ine wambwebwe, wambwebwe wopukutidwa, kapena Belezebule, kapena mdyerekezi wina. Chabwino, iwo ayenera kunena zimenezo chifukwa iwo ndi atate awo. Ndi zomwe iye ananena za Yesu pachiyambi. Ndipo si ife amene tikuchita izi muli monse, ndi Yesu yemweyo, chifukwa iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi mzimu wake. Oh, china chake chimene chitha kudutsa kulambalala ndi kukwani kulambalala kutuma kwake. Anthu ambiri amayesetsa kulambalala zimenezo. Oh, bwerani mudzadja wina mpingo ndipo zikhala bwino. Ndife mpingo wakale, ife tili kuno kwa zaka zambiri, ife tinaya. Inde, ndiko kulondola. Ngati zili chomwecho, ndiye mpingo wa Roma Katolika uli nazo izo pa inu nonse. Iwo ndi oyamba amabungwe, iwo anali oyamba, koma kumbukirani, osati mpingo oyamba, iwo anali bungwe la oyamba, ndipo mayi walili lonse la iwo. Chimene chili chonse cha izo ndi chosiyana ndi Mulungu. Chivumbulutso 17 amanena chinthu chomwecho. Mwaona, inde, ife tili masiku otsiriza. Tsopano kumbukirani, Mulungu adzakulolani inu ngakhale onani. Tsopano ndiyeno Balaamu iye anaganiza chabwino. Kenako Mulungu anamuza iye kazipita bwanji. Mulungu anadziwa zimene zinali mu mtima mwake. Mulungu ankadziwa kuti izo zinali mu mtima mwake kuyamba nkuyamba. Chotero iye anamuza iye kuti kazipita. Iye adzaloleza izo. Iye adzakulolani inu kuti muchite zimenezo. Iye adzakudalitsani inu nthawi zambiri mukuchita izo. Iye anamudalitsa ngakhale Israeli iwo atatha chisomo chinali chidawapatsa kale mneneri, lawira moto, chiwombolo, zizindikiro ndi zodabwitsa zinawatulutsa iwo ku Igupto ndi chilichonse. Ndipo komabe iwo ankafuna lamulo. Mulungu anawalola iwo kuti akhale nalo ilo, koma ilo linkawatemberera iwo nthawi zonse. Iye anamulola Balaamu kuti apitirire basi momwe iye ankenera kuchitira. Koma kodi iya anajira chiani. Iya anabila kumene kwa ndikuwa malomo watembelela ntuo. Iya anawadalitza ntuo. Iye saga nata kujitembelela chimene Mulungu analata chidalitza. Ndipo ine inandina kuzani. Ndimati ndile gezera ekamati naini. Ndipo ine ndangana hapo. Ndipo ndintawi tsopano. Ndipo ine ndindibu kulo zaza ndizolemba apa. Koma ine ndikufuna kunena izi potseka. Kuti Mulungu sana singe konse malingaliro ake. Chifuniro chake cholunjika chinali kuti Balaamu asapite kumeneko. Ndipo pamene Mulungu apangaganizo, ilo limenena kukhala loona nthawi zonse. Tsopano, Baibulo linati, Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano, izo sizitanthauza mwanjira ina yake. Izo zimatanthauza kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Yesu ananena mu Yohane Woyera 14:12. Iye amene akhulupirira pa ine, nchito zimene ine ndikuzichita, iyenso adzazichita. Mkulondola uko, iye analonjeza mu Mariko 16. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Iwo amati chabwino, izo zinali zathumwi okha. Iye anati, pitani inu ku dziko lonse ndipo mukalalikira uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo mu dziko lonse ndi kwa cholengedwa chilichonse, mu dzina langa iwo azidzatulutsa ziwanda. Iwa dzankhula mmalilime atsopano. Ngati iwa dzatenga njoka kapena kumwa zinthu zakupha, izo sizidzawapecheka iwo. Ngati iwa dzayika manja awo pa odwala, iwa dzachira. Tsopano, icho ndi chiyenerezo chake. Maona, ife timayesetsa kuchiyenereza china chake. Ife timayesetsa kuchipanga kuyenereza mpingo kufika kuchimene ife timaganiza kuti mawu a Mulungu ali. Ife sitingathe kukhala oyenera kwa mpingo. Ife tenena kukhala oyenera kwa Mulungu. Ine nthawi zonse ndimanena kuti ndi nthawi yayikulu yofanizitsa. Inu mukapenta masitepe anu zofira, ndipo mumuone woyandikana naye wanu apenta ake zofira. Ena inu akazi mumavala mtundu wina wake wachipewa kuchalichi. Ndipo muone akazi ena onse akagula icho. Akazi a Jacqueline Kennedy anamene pameredwe onjika tsitsi. Ndipo onani akazi onse. Iye ankavala maapuloni ang'ono akale a mtundu wachikululi kapena zinthu monga choncho. Ndicho nyasa kwa mkazi kukhala pa nsewu atavala zotemuka zimenezo monga choncho. Taonani akazi onse akuchita chimodzimodzi. Ndiko kutsanzira koma izo zili mdziko anthu ampingo anazitenga izo. Ndipo ndichama nyasa kuti iwo akuchita zimenezo. Ndikulakwa kuti iwo achite zimenezo. Ndipo ndichama nyasi. Ndipo pamene ife tizona izo zikubwera mu Pentecoste ndichama nyasi kwambiri. Uko nkulondola. Koma inu mukuona mpingo umapirira nazo izo ndipo umazisiya izo zizipita. Tsopano ife sitimasamala. Ine sitimasamala konse ka chikhoto changa chikugwirizana ndi thalauza langa kapena tai yanga ikugwirizana ndi chikhoto changa. Ine ndikufuna zondichitikira zanga zizigwirizana ndi Baibulo la Mulungu ndi zofunikira zake. Ndipo ndicho chimene ife monga anthu a Pentecoste tiyenera kuchita ndi kukhala nacho chotichitikira chathu monga chinalili chawo. Chifukwa iye ali Yesu yemweyo, mzimu woyera womweyo, mphamvu yomweyo. Iye ali moyo lero, ndipo iye akukhala pakati pathu. Izo zikukhala ngati zikundikumbutsa ine tsiku lina amayi ake atachoka ku Yerusalemu kuchokera ku mapemphero, ndipo adati ake womlera Yosefe. Ndipo iwo anaenda ulendo wa masiku atatu. Ndipo akungopenekera kuti iye anali nawo limodzi. Ndipo iwo anadzapeza kuti iye panali bepo pamenepo. Ndipo inu mukudziwa ine ndikufuna kuti ndifanizire izo lero. Inu mukudziwa mpingo wakhala ndi ulendo wa magawo atatu. Luther, Wesley, Pentecost. Ulendo wa magawo atatu. Mulungu adzawapatsa iwo uthenga. Kulunga mitsidwa. Luther. Iye anakangamira kwa iwo. Kenako kunadzabwera kuyeretsedwa kudzera mwa Wesley. Kenako ubatizo wa mzimu woyera ndi Pentecost. Ndipo ine ndikudabwa ngati ife sinayambe tonse kukwiya kwakukulu kina kwake kuti tikamange zinthu zazikulu ndi kuchita zinthu zazikulu monga Balaamu anali nazo malingaliro ake. Mabungwe akuluakulu awina kumuposa nzake, ndipo mmodzi uyu moposera kupereka mamendulo agolide ndi nyenyezi za Sunday School ndi amene angabweretse mamembala ambiri ndi kungotengera chilichonse mu mpingo. Ine ndikuwuzani inu, ulipo mpingo umodzi, mulibe mawachinyengo umenemo. Umenewo ndi mpingo wa Ambuye Yesu Kristu, umene umabatizidwa ndi mzimu woyera. Inu simumangakamizidwira mmenemo, inu mumabadwiramo mmenemo. Inu umatumizidula amenemo ndi mzimu oyera. Iwo anadzapeza kuti makolowo anadzapeza kuti iye sanali pakati pawo. Tsopano muona lino bulo lalikulu ili likuchitika pamene ife tikudziwa kuti fuko lino likugwedezeka osati fuko lokha koma dziko likugwedezeka ilo lili kunthawi yotsiriza. Palibe pa chinthu china chimene ine ndikuchidziwa kuti chidzachitika koma mkwatulo kudza kwa Ambuye Yesu Khristu. Zonsezo ndi zokonzeka. Ndipo ife tikuona kusonkhana uku. Pezani phindu lililonse msonkhano waukulu uwu umene ukubwera. Mupeze chilichonse kuchokera mmenemo chimene mungathe kuchipeza chimene chili cha Mulungu. Ngati mulibe mzimu oyera mudzangochika icho malingaliro anu kuti inu simuchoka pano mpaka inu mutaupeza iwo. Ndiyo njira yochitira izo. Mukhale pamenepo chifukwa inu kundi kukhoza kukhala mwayi wanu wotsiriza. Pakoza kusazakhalanso msonkhano waukulu wina kugombera kumadzulo lino. Ilo likoza kudzakhala pansi pa nyanja pa nthawi imeneyo usanakhalepo wina. Chotero ife sitikudziwa zomwe zingadzachitike. Kotero ife tikuyembekezera ziweruzo za Mulungu kuti zibwere pa mafuko. Tsopano ndiloleni ine ndinene izi. Iwo ankaganiza kuti iye anali nawo koma iwo anadzapeza patachitika zovuta kuti iye panalibepo. Mwaona, iye sanali ndi iwo. Tsopano, ife tikupeza kuti munthawi yomwe chinthu chachikulu ichi chabweretsedwa. Ndipo ife tikupeza kuti ife tikusowa china chake mipingo yathu. Ndipo ndicho mphamvu ya Khristu. Tsopano, penyani, ine sindikufuna kuti nditsutse. Ine ndimakukondani. Ndipo chenicheni, chiko ndichoona nthawi zonse chimakonza. Tsopano ife tikumusowa Khristu mu mpingo wathu. Ife tikumusowa Khristu pakati pa anthu athu a Chipentekosti, abale athu ndi alongo. Pali china chake chalafika, misonkhano yakachitidwe kachikale ya mapemphero yomwe iwo ankakhala nayo usana wonse ndi usiku, iwo sakumakhala nayonso iyo. Akazi athu ankakonda kuvala tsitsi lalitali. Iwo sakumachitanso izo. Tikanakhala cha manyazi kwa akazi kupenda ndi kugwiritsa ntchito penti. Mbuyo masiku oyambirira ndikumachita momwe akazi awa akuchitira. China chake chinalakwika. Palibe chalakwika ndi Khristu mwaona. Koma china chake chalakwika. China chake chidikwina kwake. Guwa linkatero. Siri nkaloleza chinthu changa chimenecho. Koma ilo likutero tsopano. Mwaona vuto likupitirira. Ndipo ife tikusowa china chake. Ife tikusowa mphamvu yomwe tiyenera kukhala nayo. Kumene makina akulu ayenera kukhala akuthamanga ndi zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa. Chabwino nyumba iyi imene kukhala yodzazidwa kwambiri ndi mphamvu ya Mulungu. Tsopano mpaka kuti wochimwa osakhoza kukhala muno. Mzimu oyera ukutsutsa izo mofulumira ndithu monga chomwecho monga Ananiya ndi Safira. Ndipo ife tikusowa china chake. Tsopano chinachitika ndi chani? Iwo anapita kumaka mufunafuna iye pakati pa chibale yawo. Ndipo iwo sanamupeze iye pakati pa chibale yawo. Chotero kodi iwo anakamupeza kuti iye komweko kumene anamusiya iye. Ndipo ine ndikuganiza pamene mpingo wathu unadzafika pa chimake chachikulu ichi cha bungwe chimene ife tili nacho, mmodzi amene akumuponsa nzake ndipo amene akukhala ndi matchali chakula akulu ndi gulu labwinoko la anthu ndi anthu avala bwinoko ndi oyimba abwinoko ndi kuimira pamenepo ndi ine ndimakonda kuimba kwabwino. Ine ndimakonda kuimba kwabwino kwenikweni kwa kachitidwe kachikale ka Pentecoste. Koma ine sindingathe kupirira nazo zinthu zongosomekapo izo. Izo basi mopweka sizimapita ndine kugwira mpweya wako mpaka kukhala wa blue pa nkhope. Ndicho linga choti akumve. Ine ndimakhulupirira mukuimba kuchokera mu mtima wako mu mzimu wa Mulungu monga ine ndinamva muno kanthawi kapitako. Mugona, ine ndimakonda kufula kwabwino kwa kachitidwe kachikale. Koma ine ndikuganiza kuti kufula kungamapitirire ngati nyimboyo ikuchitika kapena ayi. Mzimu wa Mulungu pano iwo umatsitsira pansi madalitso ndi mphamvu za Mulungu. Ine ndikukhulupirira munthu akhoza kuchitira umboni ndi kuimba ndi kumatamanda Mulungu kunchito kwawo kulikonse kumene iwo ali. Moonadi. Ndipo tsopano ife tikusowa china chake. Kodi ife tikamupeza kuti iye pamalo pomwepo pamene ife tinamusiya iye mumawu. Tiyeni ife tipemphere. Wokondedwa Atate akumwamba, umodzi wa masiku awa ife tidzatseka Baibulo ili kwa nthawi yotsiriza. Nyimbo yotsiriza idzayimbidwa. Ulaliki wotsiriza udzalalikidwa. Mzera wapemphero wotsiriza udzayitanidwa. woji mawotsiriza adzabwera mkati ndipo kena kochiani oo wokondedwa Mulungu ife sidi kufuna chifuniro chanu chongololera Atate tiloleni ife tiende muchifuniro chanu changwiro mutilole ife basi osati kungotenga mawu apa ndi apo ndi kuwapanga iwo kuti agwirizane ndi mwambo kapena kachikhulupiriro kapena china chake tiloleni ife titenge mawu monga iwo alili kumakhulupirira uthenga wa thunthu zonse zimene Yesu anaziphunzitsa kuti ife tizichite ife sitimakhulupirira kuti ntchito za atumwi zinali miyanga chabe ife timakhulupirira kuti iwo ndi mawu a Mulungu ndi machitidwe a mzimu wanu woyera mwa atumwi ndipo ife timakhulupirira kuti mzimu woyera womwewo Ambuye umene unadza pa iwo ndi momwe iwo anachitira iwo udzachita chinthu chomwecho mwa ife pamene iwo ubwera pa ife ngati iwo uli mzimu womwewo chotero ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu kuti msonkhano waukulu uno umene ife tili pakuyambika kwa iwo kuti uyambike mawa usiku ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti udzakhale msonkhano waukulu kwambiri umene mzinda uno unayamba wakhalapo nawo chifukwa chakukhalapo kwanu mudalitse woyankhula aliyense oh Mulungu mulole zikhale chomwecho zogwedeza kwambiri mulole mkwiyo wa Mulungu ubingulidwe kudutsa paguwa mulole wochimwa agwedezeke anjenjemere mulole kukhalapo kwa Yesu Kristu kubwere kwenikweni kwa anthu kuti iwo angotseka maso awo ndi kumuona iye akuyenda pakati pawo perekani izi Ambuye sobano usiku uno basi izi zisanachitike zomwe ife tikuzipempherera wokondedwa Mulungu ena ana anu akudwala iwo avulazidwa ndipo akwetekedwa ine ndabwera kuti ndidzawapempherere iwo kodi ine mulemekeza chimene ine ndikupempheni inu usiku uno Ambuye chifukwa chakudwala kwawo ine ndikudalira kwa inu pasakhale munthu wofoka mchipinda chino pamene misonkhano idzatha antchito anu onse kudutsa muno akhala kunja uku akufula akukwezera mmwamba manja awo ndi kumbuyo kuno pa nsanja ndipo akunena ameni kumawu Atate ndife gulu limodzi la anthu ife tatuluka kuchokera mdziko kuchokera mzikhalidwe zozizira zamachitidwe izo ndipo ife tabadwa mwa mzimu ndife amoyo usiku uno ndipo inu munati chifukwa inu muli moyo ife tinali amoyo na fenso ndipo ife tikudalira Ambuye ndipo tikukhulupirira ndi mtima wathu wonse molingana ndi mawu kuti ife tikuyimirirwa mwa inu ndipo apangeni mawu anu akhale eni eni usiku uno kuti achiritse wodwala pamene ndiziwapempherera iwo ndi enawa akupemphera perekani Ambuye zikhale chomwecho ndipo ife tidzakuthokozani inu chifukwa cha izo ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen. Tsopano zikomwe inu Atate Mulungu ife tikumvelera kuti chimodzi-modzi monga nthawi ina mu Baibulo iwo anali pamenepo akutsutsana ndi vuto ndipo mzimu wa Ambuye unagwira pa munthu ndipo iye anamuza iye kumene angakagonjetse mdani koti apiteko mvetserani kwa izo ingodzikonzani nokha mwaona mzimu wa moyo mwa inu umakukonzani inu kumawu mwaona ngati mawu akukhala mwa inu iwo amadzikhalira moyo okha kupyolera mu mawu kumene tsopano usiku watha ine ndinachedwa tsopano inu ndinu anthu abwino ndithu ine basi sikuoneka ngati ndipo pamene ine ndikuyamba kukalamba ine ndikungokhumba ndikanatha ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse mu dziko linalo chotero tsopano ife tipempherera odwala ndipo tsopano sindiyesera kuti ndiwabweretse ochuluka kwambiri pa nthawi imodzi monga linachitira usiku wathawa ndipo tsopano Billy Paul anapereka mulu wa makadi apemphero ine ndikuganiza 100 ayiwo kodi iyo anapereka 100 kapena 200 kodi iyo anali chiyani C ndani ali ndi C nambala 1 pezani mwamba dzanja lanu tiyeni tione ngati ndiko kulondola tsopano kadi lapemphero muyang'ane pa kadi lanu lapemphero lili ndi nambala ndi a ndi chilembo pa ilo C nambala 1 pezani mwamba dzanja lanu mwamba umo chabwino bwerani pansi kuno nambala 2 3 4 5 tsopano ndipo inu wina wake afike kuno ndipo adzawagwire iwo tsopano ife tikufuna lililonse la makadi apemphero koma ife tikufuna iwo afole chakumbali 1 2 3 4 5 ine ndikuona atatu a iwo ndipo khadi lanu lapemphero bwana follow. Sobano, pakhala wina 5. Munthu wake ndi amene akubwera apoyo 1 2 3 4 5. Si number 1 2 3 4 5. Chabwino. Sobano muzingobwera pamene inu mukuyitanidwa. Nambala yanu. Chotero, usiku watha, ine ndinawaona iwo kumusi uko, anthu akunjikana, ife sitikufuna zimenezo, muno ndi mutchalichi, inu mukudziwa, posati bwalo. Kotero ife, inu muyenera kusunga dongosolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tsopano, ingowaforitseni iwo pamene iwo akubwerera. Tsopano, kadidabe mpero 6, 7, 8, 9, 10. Ndipo wina wake adzabwezera mwamba dzanja lawo pamene iwo ali, pamene iwo afola pamenepo. Ndipo ife tiziwapempherera iwo. Ndiyangati ati akhulupirire ndi ine tsopano kuti Ambuye Yesu achita ntchito yayikulu. Ine ndichita zonse zimene ine ndingati. Tsopano 6-7. 6-7, 8-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sobano, muzingobwera kuchitira kuti nonse musadzadzane nthawi imodzi. Inu mukudziwa ndikuzungulira izo. Ndi chimene manambalawo aperekedwera kwa inu kuti akuyikeni inu mudongosolo. Inu mukudziwa, pitirizani kuti tisakhale choncho. Ndiye pamene nambala yanu ikuyitanidwa, chabwino. Inu muzingobwera ndiye, chabwino. Ndipo tsopano ife tikufuna kutero. Sobano, ine ndikufuna nonse aliyense kuti akhale wolemekeza kwenikweni tsopano. Ndipo ife tipemphera mopitirira tsopano kwapafupifupi mpaka ife titamaliza kuwapempherera anthu awa. Ndipo ife sitikudziwa zomwe Ambuye angachite. Ife sitikudziwa chimene Iye atachite. Koma ife tikumuyembekezera Iye kuti achita zinthu zazikulu. Tsopano, ine ndikukhulupirira 15. Kodi ine ndili nawo ochuluka chomwecho apobe? Bire po, iwe uli pati. Chabwino. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tsopano mwaona, iwa adzadzana kale. Chotero tsopano, ine ndikhala ndi mwina mwake, mwina mbale wina kuti monga pamene iwo azifika kumapeto kwa nzere. Muloleni iye ayitane manambala otsatirawo. Ine mukuona, tuchitira kuti tonse tisayime kuima pamenepo motalika kwambiri pamene ife tikupempherera anthu odwala. Chabwino. Tsopano titero, tidza, ine ndikufuna inu kuti, ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi inu pamene iwo akuatenga anthu amenewo kuti asakhale wonjikana pamodzi. Tsopano, palibe amene ati abwere mpaka yanu, nambala yanu itayitanidwa. Ife tinayitana mpaka 15. Ine ndikukhulupirira iyo inali, kapena 20, china chake pamenepo. Ine ndinena mpaka 20. Ndiyeno, tiyeni tidikire. Ndipo izo zidzakhala zokwanira pamenepo pakali pano, chili chonse chimene chili uko. Ndipo tsopano, pali makadi angati pamenepo, kwezani mwamba manja anu. Ndipo ndiyangati alibe makadi, kwezani mwamba manja anu. Tsopano kumbukirani. Inu simukusowa kuti mukhale ndi kadi la pempero. Ife takhala tili pano mausiku awiri. Ndipo usiku uliwonse mzimu woyera umatuluka pawombetsera ndi kukachiritsa anthu mosalabadira za makadi a pempero. Mkulondola uko, kadi la pempero limangochita chinthu chimodzi kwa inu, kukuthandizirani inu kuti mukhale pa mzere. Uko mkulondola. Koma inu muli nacho chikhulupiriro. Ndipo inu mukuona mzimu woyera ukuchoka pa nsanja pomwe pano ndi kupita kunja uko pakati pa omvetserawo kumeneko. Ndiyangati akudziwa kuti izo nzoona. Tsopano, ine ndikukhulupirira. Ndikukhulupirira mwamphamvu. Ngati ukanakhalako mpingo wina uliwonse kupatula mpingo wa Chipentekoste umene ine ndikanati ndikanakhoza kupita nawo ndikukakhulupirirako, ine ndikanakakhala ndi iwo. Ngati ine ndikanaganiza kuti unalipo wina wabwinoko. Ndipo pamene inu mundimva ine ndikunena china chake chokhudza mabungwe ndi zinthu monga zimenezo, ine sindikutsutsana ndi anthuwo. Ndi chifukwa nanga bwanji ngati inu mutamuona munthu yomwe inu mumamukonda uko mungalawa akuyandama chakumathithiwo, ndipo nkumadziwa kuti ngalawa imeneyo ikukamira ndi iye. Ndipo inu kuti chabwino, ine ndimamukonda iye, koma iye ali ndi njira zake. Ayi, ine sindingachite zimenezo. Izo sizili mwa ine. Ine ndingafuule kuthamangirako ndi kukamugwira iye, kukamugwereza iye, kumugunyuzira iye mkati kapena china chili chonse, kuti ndimuchotse iye pamenepo. Mwaona? Ndipo ine ndikudziwa kuti ilo silingayandame pa mathithi. Uko mkulondola. Iyo ikuyenera kubwerera kwa Khristu motsimikiza basi monga chili chonse. Iyenera kubwerera kwa Mulungu. Tsopano ine aliyense muno wakhalapo mu misonkhano yanga kale. Mkulondola uko, kwezerani mwamba manja anu ngati inu munakhalapo mmisonkhano chabwino palibe paliyense kudali pobwera kumene amene sanakhalepo mu umodzi wa misonkhano yanga kale imikani manja anu chabwino mukuchita chani ine nkomwe kodino ndi nthawi yoyamba imene munakhalapo mu umodzi wa misonkhano yanga kwezerani manja anu kachiwiri chabwino ine ndikukuuzani inu ine mwina kuli bwino ine ndisinthe chinthu ichi chabwino ine kuli bwino inu kwa inu anthu amene mwangobwera kumene ine ndikupita zinditengera ine pang'ono pokha maminiti pang'ono motalikirapo ndiloleni ine ndifulokoze izo chifukwa inu muchoka ndi maganizo olakwika maona ine ndimakhulupirira mu machitidwe aliwonse a Mulungu koma ine ndimakhulupirira kuti Baibulo limatilonjeza ife mu masiku otsiriza kuti padzakhala kubweranso mpingo uyenera kuti ulowe mu dongosolo lomwelo lomwe unali ndimene Yesu anausiya iwo pamene iwo unkapita maona ndinkwatibwi eli nakudzabwerera kumalo amenewo tsopano ife tadutsa munjito zazikulu za Mulungu tadutsa mukulungamitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera kubwezeretsa kwa mphatso koma potsatira mzere wa Abrahamu tsopano ndine wosaphunzira ndipo chotero ine ndiyenera kugwiritsa ntchito china chake monga Yohane Mʼbatizi iye adali wosaphunzira na Yesu iye anapita muchipululu ali pafupi usinkhu wa zaka 9 ndipo iye sanapeze konse maphunziro chotero mwalaliki yake anali wokhazikika kwambiri pa chilengedwe o inu mbado wa njoka mwaona ndicho chinthu choyipitsitsa chimene iye anachiona ndi chonyansa kwambiri ndipo anawatcha nsembe amenewo njoka iye anati inu mbado wa njoka ndani wakuchenjezani inu kuti muthawe mkwiyo uli mkudza musayambe kunena kuti ife tilinacho ichi ndipo ndife aichi Mulungu ali wokhoza mwa miyala iyi ndi zomwe iye anaziona mphepere mwa mtsinje wikitsana kwa Abrahamu ndipo komanso nkhwangwa ndicho chimene iye ankachigwiritsa ntchito mchipululu yayikidwa pa muzu wa mtengo ndipo mtengo uliwonse umene subala zipatso zabwino udzatuyidwira pansi ndiwo mtundu umene iye anawotcha ndi kupanga nkhuni inu mukuona koma mitengo yabwino iye iye amangopanga malaliki ake monga choncho chotero mwizi ine ndikufuna ndi ndinene izi mwa njira iyi ife tili pa mapeto a nthawi yotsiriza nthawi yokolola tsopano mu ulendo wa Abrahamu iye amakumana ndi Mulungu njira yonse maonekedwe osiyanasiyana ndi zina zotero chimene ife tikhoza kuchitenga icho ndi kuchisonyeza icho basi ndife mbewu ya Abrahamu ngati ife tili mwa Khristu ndipo Isaki anali kwenikweni wake mwana wake wang'ono iye anali mwana wake mwakugonana koma mauzimu Khristu anali mbewu ya Abrahamu mbewu yake ya chifumu chikhulupiriro chake tsopano ife tikupeza kuti mbewu yake ya chifumu ili imayenda ulendo omwewo ndiye mkwatibu wa Khristu amayenda ulendo omwewo umene Abrahamu anayenda ndipo chizindikiro chotsiriza chimene Abrahamu anachiona mwana wolonjezedwayo asanafike zinali pamene Mulungu anaonetseredwa mthupi la munthu ndipo angelo awiri anabwera kumeneko Yesu ananena mu Luka woyera mutu wa 17 ndi ndime ya 30 kuti monga zinakhalira masiku a Nowa iye ananena za nthawi ya Nowa ndipo anati monga zinakhalira masiku a Sodomu mwaona kudza kwake chomwecho zidzakhala masiku pamene mwana wa munthu azidzaululidwa tsopano iye sanati mwana wa munthu akululidwa mwana wa munthu tsopano Yesu anabwera mu mayina atatu mwana wa munthu amene ali mneneri mwana wa Mulungu ye mwana adutsa mu mbado wa mpingo kenako mwana wa Davide koma pakati pa mwana wa Mulungu ndi mwana wa Davide malingana ndi mawu ake omwe ndipo molingana ndi Malaki 4 ndi malemba ambiri iye ndi woti adzabwerera mu mpingo wake maonekedwe athupi mwa anthu mwa anthu mwa njira yokhala mneneri mukuona ndipo penyani chimene munthu uyu anachita pamene iye anabwera pansi kuti adzamuone Abrahamu chinthu choyamba iye anamuuza Abrahamu za dzina lake likusinthidwa chifukwa iye sanamutche iye Abrahamu iye anamutcha iye Abrahamu ndipo pamene iye anatero bwanji ife tikupeza kuti iye anati ali kuti mkazi wako Sara SARAH osati SRRA. Bwanji, iye anati, iye ali muhema kumbuyo kwanu. Iye anati, sobano, iye anali 90, ndipo Abrahamu anali 100, ndipo iye anati, sobano, ine ndiza kujezerani inu, moringa ndilo njezo, nthawi ya moyo. Ndipo Sara mkatimo, anamumva iye, akumbetsera pa koma la hema, ndipo anaseka mweye yeka. Ndipo ngero, mwamuna ayo adakhala pamenepo, anati, anazindikira nzimu wake kumbuyo, kumbuyo kwa iye, ndipo anati, nchifukwa chiani Sara anaseka, ponena za zinthu zimenezi. Chabwino, iyo anamuita na Sara, ndipo iye, anakana izo, iye anati, koma iwe unachita izo. Iye anachita mantha. Tsopano, Yesu anati, basi, usanachitike kudza kwa mwana wa Mulungu, kapena mwana wa kudza kwa chiwiri, kuti mʼbado uno mene ife tikukhalamo, iye anabwera ngati mwana wa munthu, mneneri, chifukwa izo zikukwaniritsa lemba. Mose anati, Ambuye Mulungu wanu adzadzutsa mneneri wonga ine. Ife tonse tikudziwa kuti ameneyo anali Yesu. Sichoncho ife. Chotero, iye ankali na kubwera moringana ndi lemba, mneneri. Iye sana zichulepo yekha mwana wa Mulungu. Iye ankazichula yekha mwana wa munthu. Koma tsopano iye ali kudutsa mu mbado wa mpingo tsopano. Iye wakhala ali mwana wa Mulungu. Mu zaka chikwi, iye adzakhala mwana wa Davide. Adakhala pa mpando wa chifumu wa Davide. Koma pakati pa nthawi iyi, ife tikupeza mwa malemba. Iye aliwoti adzazulude yekha kachiwiri ngati mwana wa munthu mneneri chifukwa mau ambuye amadza kwa aneneri basi osati kwaza Mulungu ndi kwa aneneri ndipo ambuye anati iye samachita kali konse mau ake osasintha amene ife tangowakamba mpaka poyamba iye atawasonyeza aneneri ake ndipo nthawi yotsiriza zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimenezo zimene Bible ili lasindikizidwa nazo zisinsi zofutukuka pasanu ndi pawiri za zonse za Kristu ziyenera kuululidwa poyamba ndipo izo zikhoza kungobweretsedwa kwa mneneri basi ife takhala tikuyembekezera zimenezo kwa zaka ndipo ife tikukhulupirira kuti mzimu wake uli pakati pathu tsopano chotero ife tikupeza tsopano penyani, pamene Yesu anabwira, penyani zimene iye anachita kuti adzadzitsimikizire yekha kuti anali Mesiya ameneyo, mmodzi odzodzedwayo. Tsiku lina, iye adalandira kale, Atate anali atatsika ndipo amakhala mwa iye, maonekedwe ankhunda, ikutsika kuchokera kumwamba, akuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikondwera kukhalamo. Chifukwa chake iye anati, ine ndi Atate anga ndife mmodzi, Atate anga akukhala mwa ine, si ine amene ndikuchita ntchitozi, ndi Atate anga amene akukhala mwa ine. Yohane anachitira umboni, poona mzimu wa Mulungu uja ngati nkhunda, ukutsika, liwu likuchokera kwa iwo, likuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikondwera kukhalamo, maona, ndipo iye amakhala mwa iye. Sopano, penyani, pamene utumiki wake unayamba. Iye, ankenera kuonetsera mwana wa munthu tsopano. Sopano, penyani chimene iye anachita. Apo panadzabwera mwamuna dzina lake Simon Petro. Dzina lake linali Simon nthawi imeneyo. Ndipo kenako anadzatchedwa Petro. Andrea anali akupita pa msonkhano wa Yohane. Ndiyeno, pamene Yesu anabwera, ndipo Yohane anali atamuonetsa iye. Iye anamuona iye. Ndipo Andrea anamupempha mʼbale wakeyo, Simoni, kuti abwere ku msonkhano ndi iye. Ndipo iye anali atawuzidwa ndi abambo awo, monga amanenera kuti ikanadzafika nthawi, Mesiya wenu wenyu asanabwere, kuti padzakhala Mesiya onyenga ambiri adzauke. Nthawi zonse pamakhala mwanjira imeneyo. Iye anati, koma ana, kumbukirani, Mesiya wenu wenyu inu mudzamudziwa iye, chifukwa iye adzakhala molingana ndi lemba. Iye adzakhala mneneri. Tsopano, ife sitinakhale naye mneneri kwa mahandiredi ndi mahandiredi ndi mahandiredi azaka kuchokera kwa Malaki. Koma padzakhala anthu ambiri odzinenera, zomwe ife tikudziwa kuti analipo. Kunali Yesu anauka ndipo ananyamula gulu ndi zina zotero. Koma Mesiya weniweni uyu adzakhala mneneri. Ndipo Ahebri onse amaphunzitsidwa kukhulupirira zimene aneneri amanena kuti ndi zoona. Pomwepo msodzi wosaphunzira uja, yemwe ife timaudzidwa kuti analibe maphunziro okwanira kuti alembe dzina lake, Baibulo linati iye anali ziwiri zonse, nguli ndi wosaphunzira. Iye anazindikira kuti iye anali mwana wa Mulungu. Iye anazindikira kuti uyo anali Mesiya, chifukwa apo panali mneneri. Uko kunali mmodzi amene anamuuza iye yemwe dzina lake linali, ndipo anamuza iye lomwe dzina la abambo ake linali. Ndipo iye anadziwa kuti ameneyo anayenera kukhala mneneri, chifukwa munthuyo sankamudziwa iye. Ndipo iye anapatsidwa mafungulo a ku ufumu. Ndipo ife tikupeza kuti panali ena atayima pamenepo akumvetsera kwa izo. Ndipo mmodzi dzina lake Filipo amene anali anali akukambirana Baibulo ndi mzake, dzina lake Natanieli, akufunafuna Mesiya. Chotero iye akuthamanga kuzungulira phiri pafupifupi ulendo wa tsiku limodzi ndipo akubwerera. Ndipo iye akumupeza Natanieli uku pansi pa mtengo wamkuyu akupemphera. Ndipo iye anati, bwerani mudzaone amene ife tamupeza, Yesu wa ku Nazareti, mwana wa Yosefe. Chotero Natanieli pokhala kapena Filipo kapena Natanieli kani pokhala munthu wabwino, iye anati, tsopano kodi chinthu chabwino chilichonse chingabwere kuchokera ku Nazareti? Iye anati, chabwino. Iye anati, ingobwerani mudzaone. Tsopano awo ndi malangizo abwino, bwerani mudzadzionere nokha, musakhale ku nyumba ndi kumatsutsa, bwerani mudzafufuze. Fufuzani malemba mwa iwo inu mukuganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya. Yesu anati, iwo ndi amene amachitira umboni za ine. Chotero ali pa njira akubwerera mosakaikira, iwo anali ndi kukambirana pang'ono. Iye anamuza iye anati, iwe ukumudziwa msodzi wa chikulire uja yemwe saka anakhoza kulemba tikiti ya nsomba izo zomwe iwe unali nazo tsiku lija? Iye anamuza iye, iwe ukudziwa abambo ake anali uko mu mpingo, dzina lawo linali Ayonasi. Iwe ukukumbukira? Chotero iye anamuza iye yemwe iye anali, wo ine ndiyenera ndikaone zimenezo. Chotero pamene iye anayenda kukwera, ndipo mwina mwake iye anali munzira wa pemphero kumene Yesu anali, ine sindikudziwa. Iye anali atayenda mukukhalapo kwa Yesu, Yesu anamuyang'ana iye ndipo anati, taonani Mwisraeli amene mwa iye mulibemo chinyengo. Tsopano malo woyambirira ine mukuti, kodi iye anadziwa bwanji kuti iye anali Mwisraeli? Chabwino, chifukwa iye anali atavala ayi onse akummawa amavala nduwira zimenezo, amavala mofanana. Ndipo anati, Mwisraeli. Ndipo iye anati, mulibemo chinyengo? Iye akanakhoza kukhala tambwali kapena chilichonse, ndiye akanayalutsidwa. Iye anati, momwe mulibe chinyengo. Ndipo chotero izo zinakhala ngati zinachotsa kukhuthala mwa Natanieli. Kotero iye anati, Rabi, ndiliti pamene inu munayamba kundidziwa ine? Bwanji ine sindikumvetsa izi. Ndiliti pamene inu munayamba kundidziwa ine? Ine sindinayambe ndakumanapo nanu inu. Ine ndangobweretsedwa kuno ndi Filipo. Ndiliti pamene inu munayamba kudziwa izo? Iye anati, usanakhale pansi pa mtengo wamkuyu pamene iwe unali pamenepo ukupemphera, ine ndinakuona iwe. Eya, mukuona? Iye anati, Rabi, inu ndinu mwana wa Mulungu, inu ndinu mfumu ya Israeli. Yesu anati, chifukwa ine ndakuza iwe izi, iwe wakhulupirira, ndiye iwe uwoneza zikulu kuposa izi. Tsopano apo panali iwo atayima pamenepo. Tsopano ndiloleni ine ndikupatseni inu chenjezo laling'ono. Apo panali iwo atayima pamenepo, aphunzitsi ndi ansembe. Ndipo iwo anati, munthu uyu amachita izi mwa Belezebule. Ndipo Yesu anatembenuka ndipo anati, ine ndikukhululukirani inu chifukwa cha izo, pakuti chitetezero sichinachitikebe, koma tsiku lina mzimu woyera udzabwera, ndipo kudzachita chinthu chomwechomwecho. Iye anati, ndipo kudzayankhula mawu amodzi motsutsa iwo, izo sizidzakhululukirwa konse kwa inu mdziko lino kapena mdziko lili mkudza. Anapita kwa mkazi pa chitsime a Samariya. Tsopano panali mitundu itatu ya anthu pa dziko lapansi. Ife tikhoza kukhala akuda, abulauni, atikasu, chilichonse chimene ife tili, koma ife timachokera ku magazi amodzi. Ndipo pali mitundu itatu imene inachokera kwa anthu a Hamu, Semu ndi Yafeti. Ndipo imeneyo ndi Myuda wa mitundu ndi Msamariya, Myuda teka ndi wa mitundu. Tsopano ife a mitundu Anglo-Saxon, ife tinali achikunja tikupembedza mafano, ife sitinali kuyembekezera Mesiya ayi. Chotero pamene Yesu anadzionetsera yekha ngati mwana wa munthu, tsopano mvetsani mwatcheru. Ndipo ine nditseka pamene Yesu anabwera, iye anali wokakamizika kuti akayimire chimene mneneri ananena kuti iye akanati adzakhale. Chotero, apo pa maso pa Israeli, iye anadzimira yekha pa maso pa Petro ndi Natanieli ndi iwo kumeneko, ngati mwana wa munthu. Tsopano, iye anali ndi chosowa kuti apite ku Samaria. Ndipo iye akupita ku Samaria, ndipo kumeneko iye anamupeza mkazi atakhala pa chitsime. Ife tikuidziwa nkhaniyo. Ndipo pamene iwo ankayankhulana limodzi, iye anabwera kudzatunga madzi. Iye anati, ndibweretsere ine akumwa. Ndipo iye anati, tsopano, kuli tsankho kuno. Ife sitingachite izi. Ndipo ndine mkazi wa ku Samaria. Ndipo ndine Myuda. Ife tilibe. Iye anati, koma ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukuyankhula naye, iwe ukanandipempha ine akumwa. Iye anati, chabwino, chitsimechi ndi chakuya. Kodi inu mutunga ndi chani? Ndipo kukambira nako kumapitikira mpaka iye anakhudza mzimu wake. Ndipo pamene iye anakhudza mzimu wake, iye anapeza lomwe linali vuto lake. Ndiye angati akudziwa zimenezo? Tsopano ndiye angati ainu obwera kumene mukudziwa kuti izo nzona uko mkulondola? Izo zinali zoona. Ndipo kodi iye ananena chiyani? Pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno. Iye anati, ine ndilibe mwamuna. Ndipo iye anati, iwe wanena bwino, pakuti iwe wakhala nawo amuna asanu. Ndipo amene ukukhala naye tsopano si mwamuna wako. Iye anapotoloka. Tsopano iye sanali monga nsembe aja. Anati, iye ali ndi mdyerekezi. Iye ndi wambwebwe kapena china chake. Iye anapotoloka. Ndipo anati, bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Tsopano, ife sitinakhale naye mmodzi kwa zaka 400. Mpingo sunazolowere kuzoterezi. Koma ife tazindikira. Ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Tsopano, ine ndikudziwa kuti ife tikuyembekezera Mesiya. Ndipo pamene Mesiya adzabwera, ndiyo chinthu chimene iye ati adzachite. Tsopano Baibulo linati, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ngati icho chinali chizindikiro chodzozedwa cha Mesiya kumbuyo uko kwa Msamariya ndi kwa Myuda, tsopano izo zinali zisanachitidwe pa mitundu. Palibe paliponse mu Baibulo pamene Yesu anachita pa izo pamaso pa mitundu. Iwo anali nazo zaka 4,000 za kuyembekezera Mesiya. Ife takhala nazo zaka 2,000 ndi kuphunzitsidwa kwawo aponso kuti tiziyembekezera Mesiya. Tsopano ngati icho chinali chizindikiritso chake basi tsiku lawo lisanathe, icho chiyenera kukhala chizindikiritso chathu, chifukwa iye analonjeza kuti mwana wa munthu akanadzadzulula yekha kachiwiri mu tsiku limene dziko lidzakhala monga Sodomu kachiwiri. Ndipo aliyense akudziwa kuti tili kumeneko. Mukuona? Tsopano, ine ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu amasunga mawu aliwonse. Lemba lililonse ndi lowuziridwa. Ine sindikukhulupirira kuti ife tilinawo ufulu umodzi, ndipo ife tidzatsutsidwa chifukwa cha iwo. Ngati ife tiwonjezera mawu amodzi kwa iwo, kapena kupyotsa kwa mawu amodzi kwa iwo. Chivumbulutso 22 amanena chomwecho. Ine ndikukhulupirira iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndithudi ndimawalemekeza achilutera chifukwa cha mayimidwe awo mu tsiku lawo. Amethodisti pakuyeretsedwa mu tsiku lawo. Ndi achipentekoste chifukwa cha mayimidwe awo mu tsiku lawo. Koma ife tikukhala mu tsiku lina. Ife tikukhala moyo pamene pakhala pali pesi, ngayaye, mankhusu, pafupifupi monga tirigu. Koma tirigu ali mkati mwa mankhusu. Mankhusu angothandizira tirigu. Amatetezera dzuwa lotentha kuti lisamuwotche iye. Ndipo tsopano chipembedzo chikukanuka kwa iye. Kuchitira kuti iye akagone mukukhalapo kwa mwana kuti akakhwime. Chotero ndife, ndife mu. Sipadzakhalanso mabungwe omwe adzauke. Awa ndi mathero a izo. Ife timakhala nazo nthawi zonse pafupifupi zaka zitatu pamene uthenga uyamba, iwo amaopanga iwo bungwe. Izi zakhala zikuchitika kwa zaka pafupifupi 20 ndipo palibepo bungwe. Sizingateke. Ife tili mu nthawi ya tirigu, nthawi yokolola. Ine ndikutha kumva chokololera chachikulu chikubwera, chikupita kwathu tsiku lina. Iye ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse. Tsopano, ine sindine iye, koma ndine wantchito wake. Ine sindikhulupirira kuti iwe umayika manja pa anthu ndi kuwapatsa iwo mphatso. Mphatso ndi mayitanidwe, sizimaso akulapa. Iwo anakonzedweratu ndi Mulungu kuti adzakumane ndi mbado ndi nthawi ya mbado umenewo. Wophunzira Baibulo aliyense amadziwa kuti izo ndi zoona. Mose anabwera mu nthawi yake basi. Yeremiya mu nthawi. Ena onse iwo. Yohane Mʼbatizi mu nthawi. Yesu anali mu nthawi yake. Ndipo ife tili mu nthawi. izi ndizo zomwe zikuyenera kuchitika. Tsopano ine ndimanena kuti iye ali moyo lero ndi mzimu wake. Idatha mibado ya mpingo. Ife tili mu mbado wa mpingo wa Laodikaya kuyitana kotsiriza. Ndipo choyidzitsa cha yonse ya iwo chifukwa iye anatulutsidwa kunja kwa mpingo. Kumbukirani mwana wa munthu ndipo iye anatulutsidwa kunja kwa mpingo. Osati bungwe kuchokera mu bungwe koma munthu kuchokera mu bungwe. Mukuona? Palibe uli wonse mibado ina ya mpingo inakhala nazo zimenezo. Laodikaya yekha ngati inu muli auzimu ili mumvetsetsa. Adate athu akumwamba. Tsopano ine ndachitira umboni moona aliza inu. Tsopano ngati izi zili zoona chimene ine ndikudziwa kuti zili Ambuye. Ine ndikukhulupirira izo mzoona. Inu muchitire umboni kuti ine ndanena choonadi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ine ndifunsa china chake mphindi chabe. Ine sindimati ndikhale ndikuzindikira za mumtima kuli konse munsere chifukwa ine ndimaganiza kuti nonse inu mwakhala muli mu utumiki wanga. Koma chifukwa cha anthu awa omwe ali pano mulole ena inu anthu kunja uko mupite kokapemphera. Ndipo Mungu mulola wina wake munzere kapena china chake. Ndipo tsopano ngati Yesu Khristu angamutenge munthu sizigwira ntchito popanda ine. Inu ndi amene mumachita zimenezo. Tsopano mvetserani. Mkazi anagwira chovala chake tsiku lina. Ndipo iye anapotoloka anati ndani wandikhudza ine. Iwo onse anati bwanji inu mukuoneka. Kapena Petro anati bwanji unyinji onse ukukukhudzani inu. Iye anati koma ine ndazindikira kuti ine ndafoka kapena ukoma wachoka kwa ine. Ukoma ndi mphamvu. Ndipo anati ine ndazindikira kuti ndili ine ndafoka. Ndipo chotero iye anayang'ana pozungulira pankaziyo mpaka iye anamupeza iye. Ndipo anamuza iye za kutaya kwake kwa magazi. Ndipo kuti iye anati chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Chabwino. Tsopano iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo chipangano cha tsopano buku la Ahebri linanena kuti pakali pano iye ndiye mkulu wa ansembe akupembedzera inu amene angakhudzidwe ndi kumverera kwa zifoko zanu. Tsopano apa ndi zimenezo. Kodi uyu ndi mmodzi wa odwala pano? Bwerani. Tsopano kwa omvetsera. Ine sindimachita izi mwachionetsero abwenzi. Tsopano musiye kuganiza zimenezo. Kumbukirani ine ndimagwira malingaliro anu. Ndi angati akudziwa kuti izo nzoona ndipo akuziona izo. Apa pali mkazi amene ine sindinamuonepo. Ine sindikudziwa chinthu chimodzi chokhudza mkaziyo. Ife mune mwake tinabala kudalikirana mamayirosi ndi zaka modalikirana. Ndipo ife tayima pano sikuno. Ndife alendo kwa wina ndi nzake. Ine sindikukudziwani. Tsopano ine ndilibe lingaliro. Apa pali Yohane woyera 4:7. Mwamuna akukumana ndi mkazi. Tsopano ine sindine Yesu. Ndipo iye sinkaza ameneyo. Koma apa zikufanana. Ndipo iye anati ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Tsopano ine sindikudziwa zitengera chikhulupiriro cha mkazi uyu kuti achite izo. Ine sindikudziwa kanthu za iye. Koma tsopano ngati ine ndanena chimene chili choonadi ndiye Mulungu ali wokakamizika kuti apange kunena kuti izi nzoona. Tsopano posakudziwani inu ngati Mulungu wakumwamba ndipo ine ndanena choonadi. Kodi inu mukukhulupirira kuti zimene ine ndanena za izo ndi choonadi? Inu mukuvomereza kuti izo ndi zoona? Inu mukukhulupirira zimenezo? Ine sindikanayima pano pamaso pa Baibulo lopatulika ili ndikuyesera kumamusocheretsa wina wake. Mwamuna wa usinkhu wanga ndipo nkumadziwa kuti ine ndiyenera kukakumana ndi Mulungu kutaliko pamalo achiweruzo. Ife tiyenera tidzayime pamenepo tsiku lina. Ife tikudziwa zimenezo. Tsopano ngati Mulungu angakhoze kuulula kwa ine china chake moyo wanu zomwe inu mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za izo chifukwa ine sindikukudziwani inu. Ngati chili chonse chiyenera kukhala china chake moyo wanu. Ine sindikanadziwa kanthu za izo. Izo zikanayenera kubwera kuchokera kumphamvu ya uzimu. Ndiyeno izo zingakhale kwa inu chimene inu mukuganiza kuti mphamvuyo inali. Tsopano kwa inu obwera kumene. Tsopano ndikugira dzanja langa. Tsopano chonde musayendeyende pakali pano chifukwa mwaona ndinu nonse mzimu. Ine ndikatembenuka iwo kumverera ngati kukoka kuchokera kulikonse. Mwaona ndinu anthu ndipo muli ndi mizimu. Ndipo inu ndinu mzimu ngati si choncho ndinu wakufa. Kotero, inu Mungu olemekeza kwa mpindi chabe. Ndipo amuna inu pano, pemperani. Ine sindi maembekezera isi. Sindi nabwerere izu usiku uno komwe. Ine ndinango obwera kudzabe mpelera odwala. Koma ndiwo obwera kumene. Sopano, kodiro mukukhulupirira zimenezo. Ngati Ambuya angakhoze kunduza ine limene lili vuto lanu, kapena chimene inu mwadzera pano, china chake chimene inu mwachita, kapena muyenera kuchita, kapena china chake, ndiye inu mudzakhulupirira chabwino. Ine ndikuyesera kuti ndikhudze mzimu wanu, inu mukuona, ndi chimene ine ndikuyesera kuti ndichite, monga iye anachitira mkazi pa chitsime. Iye anayankhula ndi iye kanthawi pang'ono, mwaona, iye anapempha kumwa, ndipo ndicho chimene ine ndikuyesera kuti ndichite, ndikutenga malingaliro anu. Osati kuwerenga malingaliro anu. Koma, kuyesera kutero monga iye anachitira, kuzindikira malingaliro anu. Inu muli pano chifukwa cha vuto la mimba. Inu muli ndi vuto la mimba. Ukonkulondola. Kuyesa ni dzanja lanu ngati izo zilizoona. Kuti mukukhulupirira tsopano, osati zokhazo. Koma inu, muli ndi njala ya china chake. Inu mukufuna ubatizo wa mzimu woyera, bwerezani dzanja lanu ngati izo zilizoona. Mwaona, ine ndinakuona kuwala kuja kukusunthira pansi pa iye, ndipo kenako kunasunthira mbuyo. Mwaona, pitani ndipo mukalandire mzimu woyera mu dzina la Yesu Khristu. Kazipitirirani. Kodi inu mukukhulupirira tsopano? Atsopano, tsopano inu mukuti sobano apa, mwaona, pamene kudoza kumeneko kukayamba kamodzi, ndiye apa iko kumapita. Mwaona, mwansanga pamene mkazi waima, ndi ameneyo apo, iye alipakali pano. Iye akuzindikira kuti pali china chake cha muzungulira iye. Ndiye ngati anayamba aona apo chithunzi cha lawira moto lija, kuwala kujapo, ku Washington DC. Mukuona, sobano, ine ndikukumba, ndidera lina, monga, ine ndikuyangana kumene pailo. Apo ilo lapachikika pomwe pano pafupi ndi mkaziyo. Ine ndikuyangana kumene pa ilo. Sopano, ndine mlendo kwa tuntu kwa mkazi ameneyo. Ine sindikumudziwa iye. Ndipo ine ndikukayika mochuluka ngati iye akundidziwa ine. Koka pakukhala kunja musonkhano. Ndizo zonse. Koma ngati Mulungu angakhoze kundiuza ine china chake chokhudza inu. Kapena china chake basi kanthawi kapitako. Kodi inu mungandikhulupirire ine kuti ndine mneneri wake, wantchito wake? Kodi inu mungakhulupirire zimenezo ndi mtima wanu onse? Chabwino, mulole iye apereke izo. Inu muli mukuyang'anizana ndi operation, ndipo operation imeneyo ndiyokhudza dzanja lanu. Palibe malo pa iwo, koma ndi vuto la mitsempha m'manja mwanu. Izi zinayambika chifukwa cha ngozi, ndipo inu mukuyenera kuchitidwa operation. Inu mukukhulupirira, ndipo inu simusowa kuti muchitide operation, ngati mungokhulupirira ndi mtima wanu onse. Amen. Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wake? Ingokhalani. Ingokhalani ndi chikhulupiriro. Musakayikire basi. Mungokhulupirira. Sopano apa, mulole mkazi mmodzi wina uyu. Chifukwa mkazi uyu ali muchikhalidwe chovuta. Inu mukuona mthunzi wakuda uwo? Ndi angati anayamba achionapo chithunzi chojambulidwa cha mthunzi wakuda wa imfa. Iwo ukulendewera pa mkaziyo pakali pano. Ngati Mulungu samuthandiza iye, iye sakhala moyo. Ali ndi chotupa. Ndipo chotupa acho chili mu ubongo. Wokondedwa Mulungu, ngati inu mulipo pafupi chotero tsopano, amene mukudziwa zinthu zonse izi, ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu, kuti inu muchiritse Mulungu wathu, mulole iye akhale moyo Atate kwa ulemerero wanu. Ine ndikupempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Inu muli bwanji, ndinu munthu wabwino kwambiri. Ngati amayi akanati ali moyo, iwo akanakhala ali usinkhu wanu, ine ndikuganiza. Iye ali mu ulemerero usiku uno. Iwo nthawi zonse ankandipempherera ine ndikamapita ku msonkhano. Ine ndinati kwa Ambuye, amayi usinkhu wa zaka 85, adalitse mtima wanu Mulungu. Tsopano ndine mulendo kwa tunthu kwa inu, ine ndikuganiza. Ndipo siyana zaka musinkhu wathu, ndipo ine sindikukudziwani. Ine sindinayambe ndakuonanipo inu. Ndife anthu awiri chabe amene akumana pano pa dziko lapansi, koma ndinu Mkhristu. Ndinu wokhulupirira. Chifukwa chimene ine ndikudziwira zimenezo, ndikumvera kwa mzimu wanu. Ndinu inu mwandira njira ine. Mwaona, ndipo ine ndikukhulupirira kuti iwo ndi mzimu woyera. Chifukwa iwo ukupereka ntchito ndi zochita za mzimu woyera. Mukuona, ndipo ine ndikudziwa iye ndi iye. Ndikuchidziwa chinthu ichi chimene ife tikuchinena kuti ndichoona. Tsopano, ine ndikudziwa kuti izo nzoona. Tsopano, ine sindikudziwa chimene chingakhale chokuvutani. Koma ngati Ambuye Yesu angandilulire ine, chimene chingakhale chokuvutani inu, mungatero, inu mungadziwe ngati izo zinati zolondola kapena ayi. Kapena kunduza ine china chake chimene inu mwachita, kapena simumayenera kuti muchite. Inu mungakhulupirire kuti anali Ambuye Yesu yemweyo, Mulungu yemweyo amene anakhoza kumuza Filipo kumene iye anali, kumuza Simoni lomwe dzina lake linali, kodino mungamukhulupirire iye kuti ali mmodzi yemweyo. Vuto lanu ndi vuto la matumbo. Ndizo ndende. Sichoncho izo, inu mukundikhulupirira ine tsopano kuti ndine mneneri wake, dzina lanu ndinu Akazi Abea. Akazi Abea. Bea, ngati Bea Aspen. Ndiko kulondo, inu mwachiritsidwa. Kazipitani. Yesu Kristu wakuchizani inu. Mulungu akudalitseni. Inu mukhulupirire ndi zanu zonse. Tsopano, ngati mwangu wakhala ndi chikhulupiriro, musakayikire. Tsopano, inu kwenikweni simunabwere kuno chifukwa cha inu eni. Inu muli pano chifukwa cha wina wake. Ndi mwamuna, ndipo iye sali pano. Mbale, mbala ameneyo ali kwa misala. Mutenge mpango uwo umene inu muli nawo mdzanja lanu. Pamene nzimu uli pa inu. Mutumize iwo kwa iye. Mukawuike iwo pa iye. Musakayikire. Iye akatulukako kwa misalako. Ndipo akakhala bwino. Kodino mukukhulupirira zimenezo? Mulungu akudalitseni inu. Inu mukunena zimenezo. Inu munati, ngero uja mutsiku lotsiriza uko, iye anali atatembenuzira msana wake kumene mukuyang'ana. Ine sindimuyang'ana mkazi uyu. Ine ndikutembenuza msana wanga. Tsopano, dona, yemwe akudalayo. Inu mungakhoze kundimva ine, nenani inde. Ngati Ambuye Yesu ati aulule kwa ine, lomwe lili vuto lanu, pamene ine ndikuyang'ana mbali. Inu mudziwa ngati izo zilizoona kapena ayi. Mkulondola uko, kodi mukukhulupirira ndiye kuti ndizoti zikwaniritsidwe zimene Yesu ananena, izo zikanadzachitika masiku otsiriza, monga zinali masiku a Sodomu, kodi inu mukakhulupirire izo, inu muli ndi kusokonezeka kwa chikazi, vuto la chikazi. Mukhulupirire ndi timu anu onse tsopano, izo zichoka, ndipo inu mukhoza kupita kwanu ndipo mukakhala bwino. Mulungu akudalitseni inu. Ngati mungakhulupirire, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiza vuto la mtima limenelo? Chabwino. Kazingoyendani. Mukuti zikomo inu Ambuye. Mukhulupirire. Kudzuka mmawa inu mukulephera kuti musunthe. Nyamakazi ndi chinthu choyipa. Koma Yesu Kristu ndi wochiza nyamakazi. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Inu mumatsikira pa chotchingira. Mbali. Mukamapita pansi. Ine ndikukuonani inu mukuchita zimenezo. Inu simumasowa kuti muzichita izo kenanso ngati inu muti mukhulupirire. Kodi inu mukukhulupirira kuti ine ndinatumidwa pa cholinga chimenechi? Ndiye mu dzina la Yesu Kristu izo zichoke kwa iye. Amen. Inu muli ndi vuto la mmimba. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akulolani inu kuti mupite kwanu, mukadye mkonero wanu, mukumvera bwino za izo, pitani pa njira yanu, kadyeni chakudya chanu cha madzulo, mukhulupirire. Ndipo mukamverera bwino. Muli ndi chofoka chimabwera pa inu. Ndiko kulondola. Chifukwa mtima wanu ndi woyipa. Uko kulondola. Inu mulibenso izo pano. Pitani, mukhulupirire izo. Bwanji ngati ine ndikanati ndisanene mawu amodzi kwa inu. Ndipo nkungoyeka manja pa inu. Kodi inu mukandikhulupirira ine, inunso, kuti mukhala bwino? Bwerani kuno. Wokondedwa Atate akumwamba. Ine ndikupempera kuti inu mumuchize mkaziyo. Ndipo mumupange iye akhale bwino. Kudzera mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Ndi anthu angati pano mukukhulupirira? Ndi angati a inu obwera kumene? Anthu nonse inu. Tangoganizani. Ndipo ine ndikulephera kuti ndiwaone anthuwo akubwera tsopano. Ingokumbukirani, masomphenya amodzi anamupangitsa Ambuye Yesu kufoka. Ndi angati akudziwa zimenezo. Mkazi modzi anamukhudza iye. Danieli anaona masomphenya. Ndipo anavutika mmaganizo mwake, mutu wake, kwa masiku angapo. Ndi angati akudziwa zimenezo. Mukuona? Chabwino. Tsopano, ndi angati a inu anthu mukukhulupirira zimenezo. Kuti uwu ndi mzimu woyera. Kodi inu mukukhulupirira izo ndi zanu zonse? Osati ine tsopano, mzimu woyera. Tsopano apa pali amuna akhala pano amene amakhulupirira zimenezo nawonso. Tsopano ena. Tsopano enanso a inu anthu omwe muli ndi makadi apemphero awo. Ine ndikufuna aliyense yemwe ati adzakhale mu mzira wapemphero uwu muyimirire pa mapazi anu. pindijabe. Penyani, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso laulilo. Kodi mwavomereza majimu anu onse omwe ali pamenepo? Inu mukukhulupirira? Kodi inu mwavomereza? Ndipo inu, inu mukukhulupirira kuti inu muchiritsidwa? Kodi mwalula majimu anu onse ndi kukonza zolakwa zonse? Kwezani mwamba manja anu, ngati inu mwatero pamaso pa Mulungu. Inu mukukhulupirira zimenezo. Ndipo tsopano ndi manja anu mwamba aponso. Kodi inu mukukhulupirira kuti zimatengera mzimu oyera? Ndipo uwu ndi mzimu oyera umene mukungodzitsimikizira okha pakati panu. Inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse? Mukutero ndiye modzi aliyense wa inu akhoza kuchiritsidwa. Tsopano kodi inu muli ndi chikhulupiriro ndi chidaliro mwa atumiki awa amene akhala pano? Kodi inu mukuwakhulupirira amuna amenewo inunso? Nanga bwanji? Tiyeni tikupempherereni inu aliyense. Ndiyeno mkukulolani inu kuti mubwere ndi kudzayika manja pa inu. Izi zimandipangitsa kukhala wofowoka kwambiri. Izo zimangopitirira monga choncho. Izo basi, izo zimangondimaliza ine. Ndipo ine, ine ndikupita ku South Africa zikatha izi. Pakuti, oh my, inu mukudziwa kumwe zimakhalira kumeneko. Kumene iwe sungakhoze nkomwe kuyankhula ndi anthuwo. Ndipo uko kukakhala ife tikuyembekezera pafupifupi osachepera 300,000 sonkhano umodzi. Chotero inu mungokhulupirira. Inu muli kuno ku America, inu mwazona izo mkati ndi kunja. Wokondedwa Mulungu, anthu awa ndi osowa. Ndipo ine sindikudziwa kanthu kalikonse kamene inu mungakhoze kuchita Atate kuti mutsimikizire kwa iwo mamawu anu kuti inu ndinu Mulungu osasintha. Ine ndikukhulupirira kuti taona zinthu zazikulu zambiri Ambuye, ndipo tinadya kuchokera pa mkomeranu ndi chokoma chotero chakudya chodabwitsa cha moyo wamuyaya mpaka ife tasanduka, ndipo tasanduka ochizola oyera kwambiri icho chasanduka chinthu chawamba. Ife siti machiyandikira icho molondola Ambuye, pamene ife tiyang'ana. Komanso ine ndikuziganizira ndekha nditayima pano. Ine ndikuyenera kukhala pa maondo anga, podziwa kuti pomwe pano mzimu uja amene unamuukitsa iye kwa akufa wayima pomwe pano. Mzimu unali pa iye pamene iye anali akukhala kuno pa dziko lapansi kuli pomwe pano tsopano. Ndipo ife ochimwa osauka osayenera kupyerera chisomo chake ndi chifundo iye anagula miyoyo yathu. Ndipo ndife pano lero tikupitiriza ntchito yake monga iye ananena kuti ife tikanadzayipitiriza ntchito yake. Ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita kulonjeza zinthu izi ndi kuzitsimikizira izo kuno mdziko lino. Ambuye, ine ndili woyamikira kwambiri kwa inu kuti ine ndikhoza kuwerengedwa gawo la anthu anu mutsiku lotsiriza lino. Wokondedwa Mulungu, anthu awa ayima, iwo akudwala Atate, ine ndilibe njira yowachizira iwo, ndipo ngakhalenso inu tsopano. Inu munawachiza kale iwo. Inu munavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yanu. Ife tinachiritsidwa. Chotero Atate, ine ndikupemphera kuti aliyense wa iwo akamadutsa apa pamene ife tiziwapempherera iwo kuti iwo azibwera ngati kuti tsopano akuyenda pansi pa mtanda, pakuti iwo akudziwa mopanda mthunzi wakukayikira mzimu oyera wotsimikiziridwa uli pano pa nsanja. Khristu wa Mulungu ali mu msonkhano uno. Mukhululukire tchimo lililonse, muchotsepo kusakhulupirira kulikonse, ndipo mulole aliyense wa iwo achiritsidwe pamene iwo azidutsa mu mzere uwu. Mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupempha izi. Amen. Eya, chabwino. Tsopano ine ndikufuna kuti ndifunse china chake. Kodi inu abale anga mungayime pano ndi ine? Inu mwaona apa pali chinthu chimodzi cha izo. Alalika ambiri amapita mu mzinda, ndipo iwo amachita zonse zotemphera odwala ndi zina zonse za izo. Ndipo pamene osonkhana, pamene iwo apita, anthuwo amangomangirizidwa pozungulira mlalikiyo. Mwaona, izo sizili chomwecho anthu. Amunawa, ine ndikukayikira aliyense mu mbado uno, ine ndikudziwa zimenezo. Pali zotsanzira zambiri, koma ine sindinena zomwe ine ndimafuna kutero. Koma amunawa sangakhoze kuchita zimenezo. Izo nzoona, ndipo ine ndikukayikira kwambiri zimenezo. Koma iwo ndi wodzozedwa basi ndi Mulungu kuti azika manja pa odwala monga ine kapena wina aliyense. Mulungu ndi wokwanira basi kuti ayankhe pemphero lawo monga momwe iye angachitire ku pemphero lililonse lomwe lilipo. Yesu analamula zizindikiro izi sananene kuti zidzamutsatira William Branham, Oral Roberts ena otero. Izo zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndipo amunawa ndi odzazidwa ndi mzimu wa Mulungu. iwo ndi anthu obatizidwa ndi mzimu woyera omwewo. Mzimu umenewo unali pano ukuchita ntchito imeneyo mphindi zochepa zapitazo, iye akanali pano. Iye ali pamodzi aliyense wa amunawa, mwaona, ndipo iwo onse ndi odzazidwa ndi iwo. Chotero ine ndiwafunsa iwo kuti apange mizere iwiri motsatira apa, mbali mwa mzere uwu apa. Ngati iwo angatero kuchitira kuti iwo akhoze kuyika manja awo pa odwala nawonso pamene iwo azidutsa, ndipo akufuna iwo amene ali ndi makada apemphero alime makada apemphero wokha kuti ayimirire mkanchiwo. Ndipo ena nonse ainu pempherani maminiti pang'ono chabe tsopano, imani pa chigawo chilichonse, mungoyimirira kumanzere kwanu kwa chigawo chanu. Imirirani ku chigawo chanu, ndiyenu iwo adzangokuyitanirani inu. Mukaona mzere uwu kuno ukutha, mudzalole mzere uwu udzalowe mkati mwake. Pamene mzere uwu ukutha, mudzalole uwu azidzayenda akulowamo. Ndipo pamene inu muzibwera kuno tsopano, kumbukirani, inu mudzakhala mukungoyenda pokhapokha inu mukukhulupirira. Ndi angati inu mukudziwa, inu mukungomverera mu mtima mwanu kuti ili mwapemphera mopyola za izi. Ndipo inu muchiritsidwa mwa msanga inu mukangodutsa mzere uwu. Yezani mwamba dzanja lanu, nenani, ine ndikuvomereza zimenezo Khristu pakali pano, basi chifukwa inu munalamulira zinthu izi. Tsopano ine ndikupempherera aliyense wa inu. Ife tipemphera, ine ndimufunsa mulongo Rose kapena aliyense mwe ali palimba uko, mulongo Rose, chonde mungatiimbire singanga wamkulu tsopano ali pafupi ife, ndipo mulole anthu ena onsewo akhale mu pemphero. Ndipo pamene iwo akudutsa mu mzere wa pemphero uwu, ine ndikukhulupirira kuti aliyense achiritsidwa. Mulungu akudalitseni inu nonse inu tsopano, weramitsani mutu wanu ndipo mukhale mukuwapempherera ena. Mukhale woona mtima kwenikweni, maona, umo ndi momwe mlaliki wang'ono uja wa Baptisti analandilira mzimu woyera usiku wina. Iye anali kuganiza za iwo atakhala pamenepo wodzipereka kwenikweni, ndipo iwo unagwera pagulu lonse la iwo. Inu muyenera kukhala woona mtima ndi Mulungu. Tsopano iye watsimikizira kuti iye ali pano ndi inu, iye ali pano. Tsopano pamene aliyense akuwuzani inu kuti ichi ndi mulu wa zosangalatsa, inu mukudziwa bwino tsopano. Sichoncho inu wabwera kumene? Iye wadzitsimikizira yekha ndi iyeyo, ndipo palibe wina aliyense angachite zimenezo. Izi sizinachitikepo kuyambira mmasiku athu, ndipo mpano pamene zangobwerera kumene kumpingo, monga kunalonjezedwa, Ambuye akudalitseni inu tsopano. Tsopano anthu inu, pamene muzidutsa mzere uwu, muzibwera mukupemphera aliyense tsopano, si singanga wamkulu tsopano ali pafupi, Yesu wachifundo. Tsopano pamene inu mukubwera, muzibwera mutaweramitsa mitu pansi polemekeza. Zidutsani, amunawa azika manja pa inu, inu muchiritsidwa. Izo zili bwino mawa usiku chinthu, koma basi chinthu chopeka chakumvera chimene Mulungu anati tichite. Ine ndazionapo izo zikuchitika nthawi zambiri, mwaona, lemba silinatilamulire nkomwe ife kuti tiziwapempherera anthu. Ilo linangoti ikani manja pa odwala iwo adzachira. Posachedwapa o zili ine sindikuti posachedwapa, mulanduwo unali m'malingaliro wanga tsopano. Zakhala pafupifupi zaka zitatu kapena zinayi zapitaso kapena kupitirira, ife tinali komwe kuno mu California. Azimayi awiri anafika pamenepo, mmodzi wa iwo anali ndi chophuka pa nkhope yake, ndipo winayo anali ndi vuto la mmimba. Ndipo iwo anakhulupirira izo, basi ine ndinayika manja pa iwo ndipo ndinati, tsopano ine ndikuchita izi mu dzina la Ambuye Yesu. Zinachitika pafupifupi mwezi mtsogolo, ndona ameneyo anali kuyesera kuti adye ndi vuto la mmimba limenelo. Iye samakhoza basi kuti achite zimenezo. Mawa wina kumverera kozizira kwenikweni kunadutsa, iye anati, ndipo iye anapita kukadya. Ndipo iye anathamanga kuti akamuuze woyandikana naye wake, ndipo woyandikana naye anali akusasa zofunda monga choncho kuyesera kuti apeza chophukacho chimene chinachoka pa nkhope yake usiku umenewo. Mwaona, ingokhulupirirani anzanga, ngati iye mamuchitira zimenezo wina, iye adzachitira izo aliyense. Ndipo ndi chinthu chophweka chabe kuyika kwa manja, ndipo ndicho chimene iye ananena kuti muzichita. Ife sitikudziwa momwe zimagwirira ntchito, ine sindikudziwa momwe zimagwirira ntchito, ndi lonjezo lake. Basi iye anati izo zikanadza chita izo. Ndipo ine ndapeza mateni ya masauzande kuzungulira dziko. Iwa mango peza bwino basi. Mulungu analonjeza kuti adzachita izo. Ndipo ilo ndi lonjezo lake mwaona. Ife timango kukhulupirira izo. Sopano ife tonse tikubwera kuno. Ndipo ino amene simunathe kuyimirira simutsani pafupi kumene. Ndipo ife tikubwera kudzakupemphererani inu. Sopano ine ndikufuna modzi aliyense wa amuna inu kuti mupite komwe kuno. Kudzasanjika manja anu kuno. Ngati inu mungathe motsatira pamenepo. Ndipo ine ndikufuna kuti ndime apa ndikupemphera. Ndiyeno nkubwera kudzayika manja anga pa iona nenso. Chabwino, bwerani komwe kuno. Inu nonse musinthire pafupi kumene kuti aliyense akhoze kufikira tsopano. Wokondedwa Mulungu, mu dzina la Yesu Kristu, ife tikuwapempherera anthu awa. Ena aiwo ali osautsika, olumala. Kumeneko manja awo atumika amenewo Ambuye, akupita mbuyo ndi mtsogolo kuchokera kwa wina kupita kwa nsake. Ine ndikupemphera kuti inu muchiza aliyense wa iwo Ambuye, mulole mzimu woyera ubwere pa anthu amenewo. Aliyense wa iwo Atate. Ndipo mulole mphamvu yayikulu ya Mulungu iwaphimbe iwo pakali pano. Ndipo mulole iwo apite kwawo ndi kukakhala bwino. Podziwa ichi kuti Yesu anati, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Inu munalonjeza izo, wokondedwa Mulungu. Ife tikukhulupirira izo. Ife tikuzikhulupirira izo. Chifukwa inu munanena chomwecho. Ndipo ife tikudziwa kuti izo zili chomwecho. Potero anthu awa adzakhala bwino. Mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, ine ndikuadalitsa iwo onse. Amen. Mulungu akudalitseni. Mtima wanga ukuvomereza machiritso kwa aliyense wa inu. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Kodino mukukhulupirira izo ndi ine, aliyense wa inu tsopano, izo zonse. Ine ndinakuwuzani inu choonadi. Basi monga momwe ine ndikudziwira izo. Ine ndimakukondani inu. Ndipo Mulungu akudalitseni inu. Ndipo ine ndikukhulupirira. Ndi mtima wanga wonse. Inu mukhala bwino. Ndipo mulole madalitso anga akhale ndi aliyense wa inu tsopano. Mulungu atakuyang'anirani inu ndikukutetezani inu. Inu muli mapemphero anga. Kodino muzindipempherera ine pamene ine ndikakhale mu Africa monga choncho ine ndimakukondani inu. Ndipo ine ndikuonani inu mawa usiku.